bakweso bakuthawusi kanyoko benzuma umasana oko ndamba kuti nchowe kubako kuno chifumo chino uzilisigwa ikulipo ba kandizinzira mbondiyo sola ikapothumbuli opo perekeke tebuyo okuya kwa mbaula mukweso nolan teshomi ikuti ndakasola ikufana munthu mbukwanya inchoveni toonse twakaphangwa mubambi wa andeni pere ikuyinda kulireza nguonya muli mukweso jack mo walo uli nchoveni mukweso nolan ikwambapuyo kuti mbokunga ndakali angwe okuno uyo mukwe wakwe anzira mbwaka iya ikumuyanda akulemeka ikusonga kwakwe azinthu ere kuteti inga ndayamba kuti amen uli checho azinthu zinji zipothu zindi nzothwakali anthu omwe walo andime amukweso brown amukweso botole okuno ipanthu ibaleza papothu awo mbeyanda ikasimphe amoyo wangu wonse ilo mphawondi ndibona ikuti tonse tatuyikapi elendi ivanini loko ndiyeya ibuyo yindi elino ikuti iku tulangira mboli moto chintcha ikuzita ikuthandira miyaka ili makumi obiro yaka inda yakulanduka rukula azimwezi ndi anthu omwe muli panu ipanini loko pere kuzipapuyo kuti uli nyika oko kothakache mbali tiyoswangana okuya lupo ikuzipa pomwe ivonse kubwa inda chindi nayekali ikuswa ichikombero pakati muli ndi muupaupa pakati teyi kumserero okuya akalo elyo wakati mukweso branam nyaka yaka inda ndiyera kuti wakalilepukide wakati wakandiyambira ndalupa oko kwamba wa mwanakazi mukakapede ono chinthu chimwi muli chechi ndishoma kuti tseko ibarulula butherede ikati ikuti ikupenzekwa oku kweka chisi inga kuyopa ikwapukanzi naye chinthu chimwe ikuti inga kuyopa amuka elyo akakonza kumbwisya inzira eyo mboja kali nowe wachithwa anguwe mochimo eyo ngule muneni mwalu maulingwi uponeka kapothu wakati ndili mukwanda oyo ngwaka chisi ikati ndili mukwanda oyo ngwaka chisi ero zinthu zinji maningi zikachithika mulwendo tatu chese ajalotinge awa zakumanisiya ikwamba yochitha kulupaso lumwe elyo oyu muthapi wa palumi pasimakwelo tandizolelwe kukapunga kalikonse ngayeya mulimbo muzi nyonse pere ndi ni nkhamu lozutu ngeso yengene ayo kweza khadi lyaluswana ku mba wapana wathukunga tonse valo mbasimakwepapuyo ivakali chipereso kuli ndime kumushopo wa mulimo oyo mwami tata wesu ngwa akandipha ngwa tiye kali mbuponya kutheti seyandi ikapunga walo mulimo puyo wakaphekwa kuli ndime alimi ikuti na seshomeki kuitwa oko phawo njoba munthu utashomiki kulileza ilo ndiye ya khethanapuyo ikuzwa muthukisoni ndiza ibunji bwanu akaliko kuzwa pomwi ndakali los angeles ekanana kumuthapi iliko kali ndakakwalaula ikapungwa inchopeni ndiza janguzu anini anini teikali ikukanza munzira eyo ikuti na wakanza ikuwaselunya pakuti inga ndapasikupa pede kuchitha cheyo phephe eyo iwayalirwa a munthu omwe pere ndakayamba kuta kuchathizya isamu eyo cheikapona mulupwa wa mukesu sherit ndakachisi kupanga mishopo yosanwe yandi ya midyero ali nchicho elyo ndakati tandinakwene chisamu muli checho mupumi bwangu yakali ndakachisi mudyero wamagirepu ndakachisi malemoni ndakachisi tangarini mathengero mafulenche ayonse gayikomena achisamu nchichonya ee ndakati se semvwisi echo nchopeni ino mushoponzi wachisamu nchisamu ya mafulenche ero ndakati oyo mudyero wamagirepu na ndakati ya nda ndakati chiriputi echo ndikati echo chakasomekwa elyo ndakati ndabona wakati yonse ya mushopo wa masitras nkhapera kufumba chisamu ya mushopo wa masitras ko inga yasomekwa ndakati ndakwisa mphawo ndakathalika kongwe anini puyo nyomulizi khambo ndime sikulipika sikunyanyamukwa apopo wakati ino ndipezinzi elyo ndakati ndalikuyeya puyo chinthu chimwe ilo ndakati lino lyanda kukubuzia mukuziyo ndakati lino mwaka uthopera chindi kusonsa ikwasika tayikapi mafrenki mathangelo muchero wa magrepu malemoni yonse iyo pa mafrenki pambo imuchisamu ya mafrenki tayikachithina wakati pepe 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 aumi mutabi yo ziyara yayo in yati ndabona abobo ejo yakajiri uhwika ikabo thuloko pambo ndime nyomuli zinda mubwini ndi gisi degree iuzwa u Hertford aonse ma university ai ambi nyobo mulisi abobo abobo ndime langirira kulenge eonje university imbo tumaningi nje ikasola ikuja university ya mulenge abobo kuti na nalangirira obo ndajana inkamba ukuzwa ikunzira mbwebona ikulilemeka wabulenge ilo ndakati ejo jinibamba wabuyo kuli mkwaka wotuloko wakati ino ndipenzi nzi ndakati ndaheya wabuyo jintu jimwe abobo buzwa obo ndakai kukamba uka hali jejo ilo ndakati lino nyomwa bona jindi mkano ni ya katari karutanzi ya gali yesu wakati ndakari kukamba uka Johane 15 ndiri musansa nyebo muri mitabi ili mutabi aumwi utazi yari mijo uyo gonkwa utentwa ili mutumwi wakasambaira insingo yangu yangu zulogo hali jejo wakati yebo wabona nakaribu ya kuti na mwini wakasuzi kwa muya usalala lomwe akufuturwa wakati teba kakonja ikuswa kulinchi jo mbombo wakati ino kujatikizi ya jejo nakati lino ulimukweza jiyo jande walo wamba ula jekuziala imijelo alia ikutari musansa walo wamba ula jekuziala imijelo kabela ikutari bumi wakati onkola weyo jisamu utegwa jikomene ikuziala imijelo wakati ilu ndakati lino mwabona jisamu jindi nijakatariga wonse bakali bana Kristo ibeni iba Bible pao munzira wakasika intabi itegwa Lutherani Methodisti Baptisti, Presbyterian, Malemoni ambi. Ilu ndakati, yebu wabona, isyugira kusina, yabu na Kristo, pereji, yalo ipone na ujisamu e, pere, jisiana imushobo wajo wini, wakabungwe, wabona, pere, ndakati, utina ujisamu ejo, ya mafrenke, jingasore uziara intabi imbi, yalo, yo uziara mafrenke, mburi, mboja kajita kumatari. Hao kukajitika yuba mbambwa au mutwe yuwa kapati ya mwi katubunga tuesu tupati logo kwa Pentecoste. Tende zinzila ya kujipendula kutegwa bantu wonse lakangu ishe kuti taulimu zezo wangu ikuti ikuti ni ndirwa na iba kwesu kawo. Bajisi oyo ulirubidi. Sehwisi kwima ningi harimi sezika ambu. Mwabona? Bantu kaya kuti seshomi agwalo mubantu ikuya kumbungano. Ayo mama ire hali milioni yuswa kubwini. Pere de kulibunga. Anto omwe harimi windi zialogo mburi mbotu wona ibuswa. Igabu swena. Mwabona? Pere de kubora anto omwe muruga mantano. Tatuere de ikuti na ndagari ikukara mudolopo. Habela tebaka jisi ijintu omwe pere I. Mbungano imwe. Ziyandi iwita izina limwe. Pere mbungano imwe buyo. Ikuti na bagari kushoma ibuyo. Intu yomwe. Ikuti Jesu. Wagari sibuleza. Yonse zimwe ziyayo. Yagari rubidi. Inga ndaunka kumbungano eyo. Ikuti na segonji ujana ijinkwa. Mbojizuwa ndi. Ndiyoweza gabera. Mwabona njo unka weoswili. Ugomba mwami. Amuto ndeja ikuti. Ndijita ijibera jangu. Ndiyanda ikuti. Azibe uti. Ndiri mumu. Ndiri. Yanda bantu bonse ikuzwa kuti ilubazo pebede ndabungana abana Kristo alimi ogwya ndagomba a akuberekera mwami pere nchimu maningi ndi ndagali muni supa gapati yeyo mpao ndagajana kuti walo mwami wesu taga ngukwa muzintu zingirogo walunga wamba fumba jintu kabera bagali kunga tagali kungukwa na yeye nabuyo ikuti yele de kuba munzira ewo pere balo ababa songo bayonsia mwabona Ibaiberi ya gamba bobo, bayoji chata. Abobo jifumo juno, kujindi, jagwa amba jeji. Elio, ndagamba, lino, bapone na agusina, yabu na Kristo, eliba siyara mchobo, ulubide, wa mijelo. Ujisi mijelo ya gabungwe, babika jintu, kabela, bapone na ulimchijo, walimwe, ikupone na ubo mimbobonya. Mche jintu, chegali kusula iwa, mabusi kubwainda, utimu ya inga, obesi kwa, mumu ya oyu, kabela, Gatari muna Kristo, mwabona yebo uponena, bobo mbobonya, pere mijero njosi yala, iramba o bombobede, mwabona, mbombobo, mwabona, balako nzeo kujuta, zionse zitondezio, akupaira barwazi, akuponya barwazi, akuchula meso, akutanda madaimona, akujuta, zitu ezi zionse, ikuponena bobo mbobonya, muri mugati o, pere, gajiri lemon, mwabona, mbombobo, imijero, mula sibuga, Yesu wagamba. Iyavovo mpao, tujana kuti, ilo jindi, nega suwa, ajibumbiri, uimu solimu pati waganyamuga, wakati, tari wamba, yeyo, wakati, tulize kuti tonsi, tuwaka some kwa mugati. Ovo mwini kuti tuwaka some kwa, ikusome kwa, wajifumpo, mbombobo, pere kutari, mumu sansa, gasome kwa. Iyavovo mpao wakati, ikatariga, kubanga, ikuanga, mkujosya, wakundibisya aneni, ili wali mulombana mkubusi, avo, ndi ya kuti, mbamwi ibantu, basanga balisya, muzipegu pegu, bempu, zinariagwe wakali Dan Henry, alimi wakali mulombe muna Baptist. Wakasiga kujibumbiri, kuni kwa machila, amabogo agwe, ili wakati. Mwes Branham, ndashoma eji, ya jigangu iji kusanka, isetegene, heli wakati, ndasu nina eji ikuti. Yatandira ikuba, jipati 23, ya jiobunuzi. Ili ndakati, ndagurumba, ili wakataliga iwamba, jintu yumwe ijembe, kabela wakataliga iwamba, umyambo. Mulombe muna Baptist. Ilo jindi na gajita. Igu wakari ii mwanagasi. Uswa omuno murusiana. Wakari waji French. Ubanga mwanagasi mupati unene. Wakari mbabu pandruzi. Ilo mpao wakari mulombwana. Umbi mkubushi. Wakakede awa. Wakari waji French. Wakari mba ejo. Tagamba. Bagizi ya nishabulebo. Kabera wakalo. Wabiro. Wakakosiani. Ilo mpao mulombe. Wamasusu. Atuburuga. Igu mutwe. Waka ingwi, lale, igusule, ukafiteria, ya Clifton, igabora, genda. Wakati, andibone bole mbo obo. Ngenda igwona, mwagabede, elio bonse, botatwe, wabo, wakari wazieni, ubupandruzi, wakari mutologi wa UN, mutologi wa French. Elio, wakamba bobo, kambo wa salanzila, iluleme, isanigido, nziranjumu maningi, wajijita ugusala iwago, omwini. Pele ino muzeso wabulemu, ngoga bamba, kambo yalo, ni nzila yangu. Mwabona, elio gati, akusumana na, akubamba pao, mwlewayo, yosu dirisya, akubamba, akuleta, kujitiga, lusundo robot, logo, mwuleza, wabu yandisyo. Nyo mwabona, yonsi, walo mwji Frenchi, vebo kumbere, ya adverbo, omu ya, mu pandruzi. Abobo, mwlejejo inga, seamba, Musa wakabamba igu sarawagwe. Wajita kubamba igu sarawagwe. Tuonze tuede kubamba igu sarawesu. Wajita jibo tumaningi. Chotu gonzia. Elio leza. Ndale mega mulombe. Wa muntu aumi oyo. Ngwaga. Egwa. Ujatigizia eleza. Nda. Ufumbwa. Mbobede. Ndale mega oyo. Amoe wangu onse. Lino ndabona. Mugwesu mugwesu. Igasiga. Iga indiga nini. Iga ina. Mugwesu string. Ndiye aguti igu swa. Umusanza. Murosiana na Mississippi atuletela jifanigisho oguno zomwaga wona gatwebela wagali angelo wa mwami jindi na gali bonya mbange baga mkwa igano na era umwi aumwi iwanu ano wagaga mkwa wagali kajisi atepu abumwi bumbi ino ejo jagambirwa indime jifumo jimwi aten ogro keimbwi muganda igangu mu Indiana ganda ambira iguti ndiyo bago tukso jifumo maningi ndino weselera inso mjo twita guti ogwea ila matila, iguswa kukuru, waburuge bwangu. Iroba ngilo bali jiroba, baga siga, akubotola jeji. Ibusena, baga botoga, sintu yonzi izimbi. Nyala, ya kakunkuri ya iguswa, mumalundu, kabela bangilo, bali jiroba, baga ima aho. Iro ndakati, nagambila mga intu wangu, alimi mpali abusena, umwe jifumojini. Walibambila, mwazintu yonzi, kambo, tagu, inzila mtu, mwagunze kupona, ulijeji. Ndakati, oswa, ulijeji, ndiyaku tuksoni, Mulimo wangu wamana awa anyiga. Ndiyaku mwunzi, kuyoba amwami Jesu. Wakati, saa ulima simpi. Ndakati, nya, tagwe umwe ugonzi. Gonzia, kusunda jeju. Takuwenzila ya kujita. Ndakaswa kukambauka imakaru ambungon. Ali jiroba. Hawa mpega tumina mwesu. Mwesu, jakmo, mwuba uba, sijamba. Mwubu siya imagani. Awo, Jesu, mwujibu nusio uwani. Iga ingwi alia amasusu atuba. Azintuzionse, ndakati, wakari muntu mugubusi. Elio mpavu sana, jibunuzio, pajaka bolela, jagusama, jwigi. Alimi ikutari ingwe, walo usamide jwigi. Elio, zega gunzia, ujimwisia, mburi iguba, ibuleza bupati. Elio babetesi baga ingi, bagari kujita mwe Israel. Bari ikusama, zituba umitwe. Elio ikutuba, uimini na gunjoroma. Elio babetesi, bajigua. Ikusigira busuwa obono, mungkuta zinda, zia ingrandi, basama zwiki, zituba, jendi, bayutuga, kambo, wina imula, umbi atala, ali, iwabo, mwenyiga. Mwabona, elio balo mbabete si bainda. Elio ndaye ya, ndadaunka ogea, mwari sona, zinthu zonse ndakasola ubuwatu ibwangu payowete jarufu ndakaunkha umuswangano wa ku Phoenix ndi wamuyeye ndakakambauka nkhambauko ibanene ino chindi nzi mulayeya iona ndakati ndakabona checho ndakati kayitsani achithika amuyeye mbukoko mbwamba imwami nthu chimweci wachithika anthera mulichisi mathepu mu laiburari yanu ya teplin ili awo ndakati nyepo mulayeya lino zilengano ezo tazikakine chithu chimweci wachithika amuyeye ilio mazomba chontho kuinda checho ndakali kulipirika ilio ndakayeya chinzi echi sandiyofa kuti ndashoma kuyofambana loko kuthekwa ndachimanisiya ichipidza kandiyandi ikuindiriziya chini ilo chifumo chimwe imwami wakati wayaya kuthala umphera ya gorongkholo ya ku sabino ilio ndakali ikuthala okwya kejatiride imanza angu kephaira ndakangwa chinthu chimwe chakauma chanza yangu liyakalitchepa lino ingamweze ziyabuyo obo mbonga walimwa koingwi okya olike alimwi chechi chifulo muchanza iliyako yethandira kulampha opo akuchisomona akuchilanga chakale chifulo buyo chimwi chasiyo alimwi ndachiyewa chifulo nekuba ili chakachisiyi chakachisiyi lupulo chinthu chimwe mbuli yimwe ya zifulo ezi mbuli ilupulo wamphoto na chinthu chimwe chiposi cha maningi akulomphonoka chakachisiyi ichikanda kuchizunguluka awo zikulwanina ipulemu akapete ikukasiya ikuthenda imanza aumweumwe elio chakachisi ingale ikuchi jathilo awa chakeerera ikapothuloko muchanzali yangu ndakaphukaphuka busu bwangu akuchepuka poonya abusena oko muponya ibuzwa pomwe ndakapona nziba nini ithuba kaiseruka ndilamwambira kapothu kuchathikiziya yeyo ilio ndakachathide eyo muchanza iyangu ndakayeya eyo nchenzu lino mwami ndi ndiyaposondokana takukwe munthu anu ndi mamayire kuthanthamuka i munthu uli onse alimwi ndeeri ichepa ndakathambikide chanzali yangu alimwi ukuli kodi yakazwa ilo ndakayeya eyo nchinthu chenzuloko lino langisi awa ndichepa mwabona uliuma nkhapera yakalichepa ilo ndakati takwe munthu umwi awa wingwi awa ndila athala ya myala eni athala ya mulundu elyo notakonzya akwalo ikubona Tucson ikuswa okya yakali ikulale kunselero ndakayeya lino eyo nchinthu chenzu lino chiyerede kupa apusena pomwi wengeredi munthu umwi wakali kunja ikulenga kuphanga ichepa akulilikha muchanzali yangu ndakati kukonza pyokupa lesa wenya wakalengera Abraham kuthi wamberere wonziya kulenga basikali apo mbomwe kangwa ilio ndakati chechi chiperesyo mishopo yothathwe ya ndene yachiperesyo muli nchicho alimwe ndilijathiride muchanzali yangu yakasimphepuyo muli chinthu chili chonse ichimbi chekonziya kujatha muchanzali yangu ilio ndakangwa pfi yakati ilio ndichepa ya mwamu ilio ndakayeya lino ino elio yazwa kuli yakali anthu omwe omuya umyala kumwe ilio ndakalijatha muchanzali yangu muli opo ilio ndakati ichepa ya mwamu ndakalanga konse nkhapera chepa yakazimana ilio ndakati ichepa lya mwami okonkho walo mwiminisi wa mwami achepa ndakaya kuti mbambopo impi na inzira imwe walo mwiminisi wa mwami andilio nyomulizi ilio ndakati anthera opo likamandirwa yamba kuti ndiza lerete ikuwikha manza apakuthausi na chinthu chimwe ilipopo ikuti kupamba pakuthausi ilio mphawo nda ipfi yakakhwira alupo ngati ichepa ya mwami ikuthali imwami ichepa ya mwami mwabona ndakayeya lino kwayanda ndanyongana iwangu mizezo yangu yalepuka naphe kuli chinthu chimwe chichithika kuli munthu omwe wingwi onse awa munsi lyangu ilo pakwesu zinthu ezi ndiyabwino ta thandi zinzira yakumwambira mwakachipona lyonse yachithika lyonse munzira eyo ilo chili zikakonza kuchimwisi apopo kulingwa kwenzuloko ilo ndakayimawo ndakayeya lino nangu ni oyo wakambaula kuli ndime ponse pomi bwangu kuzidankhejeri imulombe wanda munini ulingwi ponya awa nkhapera sekonzi kumupona phe ndakati ichepa lya mwami na ilyo inga lyapa lesa ngumwami ilyo chepa eli ninzi ijwi lyapikhwa muchanzali yako ngati uthaya wirufu walo mulimo wako oma usalowa kuswa umulundu oyo ndakankha kherera kongolola akhorera ijwi yangu ngasothauka nyala ndakaseremuka kambira muka inthu wangu ndakati tekafwiphe wabona walo mulimo wangu ndakamwambira ingwa abiripo oguno akuweza bana ndakati lino sekisi iliyonse pelemungano yobona ikuti nyonse tamugaunki anza asintu eryo njo muswana umonyenza eryo erowa ndakati pepe tegafipe yalo nchintu yemwi ujatikizya mulimo wangu imazo mashonto kuzwejejo ndakali kuswa muswangano dajisi telegram ya mapage otatwe ndakali kuswa wakuno Houston, Texas oyo muntu wakandikazi ya maningi masika ayo uti angero wa mwami wakakopa ifoto yanguo yakafotora ogea Houston wakanditumina wakati ikatuma telegram mukaitu wangu ati ndirisi Mukesi Branham ujesi bobi mwana wangu imuchwa wa Teddy Kipperman ukede mumundando wakujaigwa mujuno ikati ino uti oyo nali bilipo wakati walo amusilimu nini beride kufa ile nyonsi mwagajibala mumutendi mwini wakati mwilangisi ibuyo mwadu jisi mwaguti iebo uvore akuba amuswangan akubungiga ibantu ero Raymond Extra wakali mirembede igali siingi siku kwene ele nyomunisi ndagali iganzide igunka mwendo wakuhima wakumana muswangan oyu antomwe aba maki anali abamwi ero ndagaya utina ndalegela ibana kufa akutabika kusalegesya iwangu ndikabwengi kunka kukuhwima aruwope abopo ndakati chipotu ndabora ku Houston bakaba muswangano limi mukwini ndibakabaja babuyo bakabapha bumi eryo ncheyijo tukakalibwyanda ikujita kubapha ibuyo bumi abopo ikuba obo ikuthandira imyaka ili makumi obiro aumwi yakainda ndayeyera mu Texas abompawo akuchokera ndakaunka kuthala mulundu alimwi ndakaunka amukeso Freddy Sotman mphali abusena bumwi mukeso Freddy pali mphobede onyawa mukeso Freddy Sotman mukeso Jean Norman bozwa bumwi bozwa bwabiri gakhede awo angero omwami wakasika onya kunselo mujiraba omo mutakabete akuthalika kwamba makani abana ibabo azintu ndabakali kujita ndakaswa akuphirukira kuchirundu ino ndakabwezete ikale sumori yangu alimwi ndakali ikuswala kwanda omwe umukeso Freddy abobo ndakajan awo pabakali kulida urubaso rwachirundu ero ndakati lino ndiokwambira ejo cheyojita mukeso Freddy ndakati lino winke akusena awo ifumo ciyosika athala alya ubujeto gatanta mulundu ero winka okuya ubujeto njoba arubaso rundi lino ndikotubola omwe ikutina yachijira inzira njo tubola kumbere yabo akwaphirosya yebo usale omwe mupati nchiwatu wagamba abobo mukeso Freddy iwakainka owe iyo mukeso Jean Norman tindaye kuti mukeso Jean wasika sawajita wakali iuruba sulumbi wenyi bwanu mulimusi Jean Norman mulungwe wa musi ubanji mukeso Mubotu alimi wakaya kuselo anini oko yalo ingulube ijakaliko ibuya yifumo ejo alimi nakakonja ikubona mukeso Freddy ikamu tambika wakali ikuthandira mamere ikuswa kuli ndime enda kayeya okoli posinga yaunka ndakaselemukera ikukhuti phati damfu isomene akuselemuka ndakayeya njoba nandakunja ikuziba kwazibede ikathalika kuphiruka kwakali ikuswa ujeto zuba yakali kuthalika kuthanda ndakazunguluka lwanzo luphati maningi oma nyanda yatuwokola nyara miphati nchopeni mukolonkholo eryo phati damfu omwe malambo maphati eryo kwakali kubanga kuyabopa zuba yakali ikuphasuka ikuthandira 7 okoloko ndayera nayi nthu yimwe mulijejo eyo ndakakhala ansi khabera ndakali ikulanga konse ndakachitika kulanga ansi ukulu wabulukwe wangu eryo mphawo kwakali inamathira insoke ero ndakati yepolisi ejo jiboneka ikwenyu yepolisi angero wa mwami wakandaambira kuti ndinoli kuthandira maire ali makumi one kudjwe yakunyika yaku Tucson ndinokwisya insoke ikuswa kukuru kwangu sena ulajiyeya ulajithana iyi mnene mwabona ndakati ejo nchenzu ndakali ijatilide ero mwikarungumanina ndakabona lankhuthula ibathandira kumakumi obiro kuthandira mayadi ali myanda ikuswa kuli ndime ayuthuka abalia mwengwe oyu munini akulala ansi ndakati lino kuti nanda kwenzapiyo ikujana mukeso Freddy akumuthola munsi yabusena obuya uyojana ingulube yakwe ponya aya ene ndirisi walo kuthandira mayi na obiro ikuswa kuli ndime lino abobo ndakati kuti nanda kunja kusabuka ikagero akakanini ngakuthakwe ndibona ikuthala ibe inda umusamu oimonini wachanipa okuya ndakati kuti nanda sika kulubasu oru kuli mukondo wabatiyo baseremuka kulubasu oru ndakunja ikuzuza athala alya akuswa munzira elyo kwa nzira ikapepa ikanini awa mphezi imwe ya nzira yakusumana na kuzvita akolonkholo damfu ndakunja ikujana mwes fred okuya mujende buyo jayerete ndakasowela ansi insoko ineni ikuluba makani ajejo elyo gathalika achirundu chakuthethete maningi akujabuka te vakandibona akuseremuka akunjira mumukondo oyu waba duo ndakasamite ngowani mphati isiya ndakathalika ikuzusa ikuinda mukolonkholo damfu eli chakupambana loko khapera chakachitika nyika yonse yakasungana konse nyala ya musero oyo yakakunkhulikira ansi lusuko pauluka muli opo elyo ndakalanga elyo ikaingwe kumbere ilyangu vakali ivangelo vali chiropa mbuponya mboja kapete ndakalingwa mbole kuti ndakaingwe athala ikuso ansi lothanzi ndakayeya kuti munthu umwe wakandidupula nyomulisi pesamide ngowani eyo isiya kuoneka mbole sumo yanguluve ndikuba mulisi kuti zilasiya ndakayeya kuti munthu umwe wakandidupula yakuti munsi loko elyo elunda ndakabona mphawo eyo mboja kapete elo mphawo buyo ndakathambula ikuthumwa iwangu murugwaro zinamatizyo zili chiropa isiri makani asisidwe ali chiropa mwabona munthu omwe wakandaambira ikuti lino wakati lino muziwa pomwe mwami anthela yepo mukubona zilingano mukesi branham yoyipununa uli nduwe opo zinthu esi mbozipete onse thula kunja ikuswena maningi kulireza akuba angusu zinji ikuinda mbo thunjira mukwamba mumyambo a zinthu ndakati tachikonje kuwa munzira eyo nkhambo pona ndishoma kuti ibvi mbweni ali baibeli yakati kufungwa munthu woyongeza ibvi yomwe nakukusa ibvi yomwe kuswa kuli ndiliyo yerete kuba muthu eli mwabona alo maseseke ayo banthu ngopathaka nkwisya khambo phonya awa phakaswita mulumbe wangu walunyungu lwa nzoka amusumini mbweni wapungwapirisi umushomi seupa usi ibakwesu bangu pana presbyteria okuya apamwe ibakwesu bangu pana baptisti munzira mujisi bukwapirisi pandambi jeji ikuba zikuimphana phere te mwakakujisi ikapothu ikuyo mwabona mbombopo mwabona phere ndakachijisi mukulupira amepo phere chindi angelo aima iuswa kujulu akukwambira khapera ncheji moonya mulukwaro opo mbweni mwabona mbombopo mwabona walo lyonse ukanana ikululama anthu omwe arukwaro omya ndakawulangirira ikusikira mupalo oyo wakathantha ikathalika kufumpha alimwi wakasanduka mbuli mumuni kwa masese mbuli sikunkhu mbuponya buyo nzira mbangayi pakapona chifoto changuwo echo chakathulwa mu houston ikuthandira nyonse mwabona eyo nje nzira eji mboja kapede yakasanduka ikuba chinthu nchichonya wakasumana na kuyamuchulu iloko amuchulu loko ndakali kususana kususana ikuswala kuchana mu west fred apamwi ndindekaindi kuthandira chisela chawora kumane ndakakonja mubona ikulale mselero kafukauzya manza akwe eyo mukesu jini ikapora kafukauzya vakalize kuti chinthu chimwe chachithika elyapopo mphawo ndakaba ambapo oyo mukesu fred ukhede poonya alya mbole mbowakali kuthantha seikazi kuti ipuyake imusale bwakuyemberera ziyakujulu azinthu ikwini mu mexico ikali kukhopha chifanikiso echo life magazine yakachiweza mbole mbowakali kuthantha eli ubunji iwanu njeyi life magazine ikayikhopha chifanikiso yanguwo iyinthu yamaseseke awa alimi akati thakazi oko wakafita uli mujulu maningi vathala yamilengalenga yonse azinthu zyonse ezimbi ikuba uli mujulu maningi ikuba sikunkhu nkhambo amamayire ali makumi othathwe kuya mujulu amamayire ali makumi opire achilopa mukukasula mwakamana ikuya mujulu mulipopo thakukwemenda akwalo muluwo na chinthu mujulu omuya nyomo mwabona ilu pakayeya ziyandeke apopo akalangalanga amasena onse thakwendeke yakali mujulu kuzupa opo mwabona perere ikuchitha ukambo wakusungana wamphulungido azinthu thakuendeke mujulu ncheji awa moonya mumagazini yomwambira chinthu chijonya elyo elyo yakasumalana akusumanana elyo suno monyamo ncheji mbodyipete mu Science Magazine oko kukathako nji ikungwisya tabazi obo mbodyipete Tucson University mulangwe wangu wakaunkha busi wamuyi khabera wakali iwambaula ulimbapo ujathikiziya ntchito ikati tatukonji ikungwisya elyo ndakati utambe chinthu tachikagwasi tasowe ingale iziyako ngulube wabona takumbungano kubasale ipakaithwakuzwa mwabona ero mphawo omwi aomwi pakali ikubowola gamba kuti Moses Branham ndabona chifanikiso yako awo ndabona jeji nda nyabo mulisi mmodyipete pere oko oko kufumpha mlamfu mulimu kwesu oyo paka jisi awa akusena pa munijatire njeye nzira ngojakathalika kuthala kufumpha kuthala Mweni eji, jikari ulubasu, walulio, limwe inyebo nyonsi mulaya, ndagamba kuti, walu angelo, uoziziwe, wakari umwe oyo, wali igwamba ula, kulindime, wakari ulubasu, walulio, akwalo, baitana jitiga. Mulaya na, mababa agwe, akatondegete, musule, muli obo, ayo mababa, eni angel oyo, muli mwaga uluga mchulu. Mwabona mbuleje, akwalo, Nakatariga ukopa ifoto kambo chakali ya masesi kama ningi Peleji ndi ifoto ya mamani Jindi nagali panga mwini uba Jenga linga asimwe simbi Eji Keji jo mbuli look awa Mwaya kajibweza Nyomobona inzira Mboje tanta ibuyo mbuli Mboba tariga ujibona Nyomobona ilu mpao Wabola ii jifuanikiso Jini jipati ya mamani Jindi njiga pangwa Tabasi kujaga vida na Kujaga unka Tabanasiba ainu, tayansi yaga jirwa ikupa, wenguzi, jagumani nina ujatikizia nchijo, taizi, yaga jitiga, pedesebo tulizi, uyoba zitondezio, mchuru atala, tuli jizi, mwabona, eri waka chombezia zintu ezi, mwabona, erio, kintu, ilozo tu, eji, yaga sumizi kwa kukopa, lino, mnirisi, ulibantu, ivo yo, ibanyinzi, mjifumo jino, iutina ndasola, umubotezia bagwesu, abajisi, mburi, tigusipa yonsi, agaga, amundi jatire, seganziri bobo. Ndiye hui, kede awa yifumu eji, uganana, umbere, yabarumi, ibali, basuriyo bapati, yabarumi abo basongo, ndi, ndi muntu utaweruzibo, segonji awalo, iwamba igabotu, magwaro angu. Ndijisi, kapita, yagubala yifumu jino, ndiri, nelomba umui, wabagwesu awa, Ujibari randiwe, kambo, segonji agwaro, iwamba gabotu masina, morinchijo, magani batanzi, 13, utina uyo jita, mwesu jaki, inga, oji andawula, oji yo jangu. Segonji agwaro, iwamba gabotu masina, ayo, ndamulegela uji jita, mkambo, ulagonja iwamba gabotu. Eo ndirizi kuti, ndambawula, ubantu wa songo, pere bagwesu, ezi ntu, zilajitua, iguti mutalangi, kukubula iwangu, warusibo, pere amushome kuti, Ndi muambira wini, ngulesa, ndiga muambira wini, obo mwini, mwabona, lino alimwe jindi, ndagana na ziatubungwe, tandambi ulindi nywe, igubasirunya, ilogope, alimwe, pepe, tandambi ulindi nywe, utano inka, kumbungano yanu, kamuya kumbungano yanu, chomwe degu jita, pere mutasangani iboya, mutubunga, tambo, uzubabu mwe, ndiyo muambira, Akujitondezi ya winda gurukwalo Yalon chando ya mnyama Eriu amuye ya buyo Yalon chando Mjira gamba uga Inga Seji gamba uga Umungano ya mwe sujaki Na Anda ambira kuchi Kusumana na kujijita Pele ndi inka kujigombe Yota ndira maola One igulampa Eriu jiyo jangu chakuti Imunyama kumatalio Amunyama kumamani Winda mumugondo Wanzoga Mwabona Utandira igutola maola one Ndijisima kwaru angu Onse kabikidwe Imunyama kuswa kumatarigilo, wakari imunyama mumunda wa Eden, walo imunyama umamanino, akutondeja kuti walo muntu mugombi, akabungwe, uyo wakapanga akabungwe, akubora moonya mugondo, wao akutondeja ulendinywe kuinda, umakwalo ikuti mmojibede. Indakasi bobo ikusigila muya usalala, wakajipa ulendime uswabu mwi, utala wakuya. Ino mwija eji, ndakari ikulangirila eji, uswabu mwi, kengwi, kabela jituji mwi, Jaga amba kwa indime, peji langide, elio, nagaeya, mwesu, hikasun, umui obashome sibangu, na mamada igwona, umbungano ya ku Jefferson Vale. Ikutinata mishomi, mwinka, umbungano, kambo nzi nchaji simbungano, gala jisi, konse ujisi, gali, uzigwabanyo, ibusigu umui, amui mamaire, alimianda yobiro, gali jisi, imui, ya mambungano angu. lino eji eji faniriso nagalingwi ejilangite nkabela ntu yimwi nagalingwi muganda igangu ntu yimwi jagati ojinywane na gururyo nagaswiri ndelezi ejo jilimwisha mburi muntu umwi oyo unyongene anini uguye ele nyomabona mburi mwe gamba yusigu umwi ezi ntu zionse zipati ziagwi uratala lino onserwani ijejo mamuyeye tuwelede kutuma banabano usigolo aguyo janaru iyo asimwezimba elenda mwambira mponya au talukaba kwasi mwenyiga eyo ijiza kambo yoba arusi mpugo irumbi nzira yonse iusiga ibobu atala aro arusi mpugo talukabi agwaro kufumba talukabi asigolo zionse mulindulo talukabi alufu mulindulo talukabi ajebi mulindulo oru Regis Jones ezio. Tawema gani obo motuba basumpide. Irufu elonji. Alonji. Luaimbezi kwa chindi Jones. Mabona. Oria. Tarugabi arufu pe. Perino tuwele de igwa azigolo. Tuwele gusama izani. We. Negamba uga jifumojino. A Eden ya Satan. Unjibwanu. Mulijisi tepu yanji. Eden ya Satan. Ugapanga. Umbi imunda wa Eden. Arimi. Wagamutolela. Nyaga iris yuru. Zilijisambomwe. Igu bamba. Mbulibioleza mwaga jita iwagwe umatalio. Leza waga panga Eden yagwe. Kabela Satani waga ilisa. Ino Satani wapanga Eden yagwe. Imwini kabela leza. Uyo inyonyona. Mbombobo. Agubika yagwe imwini. Jitu yemwe jaganda ambira. Wajinyona gururyo. Ndaya. Ndiyaguti. Ndilangide nchijon chobeni. Yati. Wajinyona gururyo. Mwabona. Ndagaya ndiza eyo ijwi. Yamba guti. Jinyone ne gururyo. Ilo jindi nega jita. Amone mbojebede, mutu wa Kristo, wagajitua ahombani, yali imagumi otatwe, ayotatwe. Awa, amulange mugati awa, amubone, malesu awe asia, usuwawe, meso awe, emoyawe, azintuzions izimbi, amubone jibela, ya masusu awe, kajutuga, leyo walo usamide yuigi, ya angero, utuga, ugutondezia iguti, imurumbe iwawe, mugubaleza, iguti ngwabwini. Walo mubete siwinda, wasionse, Mwete suwinda, wachulu anjiga, nguleza, alimita wejimbi, perereza. Leza waga mutondeza, mujimo, jamutonsi, utegwa, mwana waleza, walo, mwana wagali muntu. Eri utina ejo, tajibambi murumbe wesu, kululama inchoveni, risibia winda, kulukwalo, risibia mulimo, risibia winda kubustu wagwe, mboboja nguwenya sunu, abuya mnyaga. Kigago ejo zina matisyo zirijiroba, njabwini, lawesu. Inga mwagagilana anzizyo, pere karabu yo, aguzilangalanga, moyo wago ujugide, jindi jemwe, legelabu yo muya usalala, usorori aguzwa. Awa jindi, imuwe sujaki, nagamutumina tetana igambaga, oyu, agwamba ula ulingwe, jindi jemwe ujatizia uti, yagari jinze, jwiki e youtuber, wagati e, mwes branam, na jirungurula iguti, yagari, muli wagwe, pinde ibubuge wagwe, mumubiri iwagwe, wagari munuwa, nagari, iwamba ula, Umugesu jak, helio kuli, sisi omwi mwenyiga oyo, mwe gonja, yamina irimbi, ukweisha, iwabo, ahuiyo uwabu gombi, asintumburi, mwe gonja, mburi umugesu jakmo, amugesu veo, barumi, balibobu, mburi, mburi baba. Basi ruiyo bedi, babu gombi abo, bagabala, nishobo yonse, ya mabugu, atumpanga ligo tuande, iguswa, uzintus yonse, helio pere, nyomabona, akwalo, ulijejo, mwe insuma wamusi. Se, legonji iguya, iguji tambula, wakari jintuji mwi oguya, ketaka, ijigwe zela. Ero mpao, jindi jabola, eji, pao, ndabona mojibede, ngaya malesu agwe asia, njibona, ndayela, mwabona, malesu agwe asia, masusu asia, meso agwe, mpemo, zintu zionzi, jagulondoga buyo, alimi ajalu jibela, umasusu agwe, jajibora, urubasu oru, ngureza, mwabona, ero ngumbobuja, nguwenya, sunu, Amuyamya, alimi ei, ngu Look Magazine na Life Magazine, ndiyaguti ei, ndaruba mutende utobela mbobe delino, oo, oh, gandaga nini, gamu 17, 1963, teji ndi, ndi wagaswa, ikutina umwe uyanda magazine. Jalo nchifanigiso nchijonya ejo, JJC, Rockefeller, munga nchu wagwe, usure, yanjijo, ejo, ei, ngu Science Magazine, impia, yagu, ajiri masesege. Chenzi, chenda ambira zintu ezi, yutegwa inga jamupa, yuona gunini kwa zintu. Nzotuli mugusola iwamu, yutetuleza, uli mugozibia, mchulu, amonyiga, iwagululama. Ogugutweruwa, zirengano turegese uri kwasiyani siyaikonje yonse turegese pere yamu yeye ngakuthana kunja ikuba dola yakwenu wede kuba dola inu ikusanguna ikusanguna kwede ikuba dola ini eyo mphawo bambwa ikuswa kuli eyo mulebuyo moto akajisi Musa wabwini Aaron wabwini pao twakalejesi jambure ajanesi bakali ukosiya mbapo mwajibona jonse mbojibora balajibona alimi hao kusola ikukosiya oyo njendi wanoli umwi wini imuthanzi mbombopo ikuthali kwa mbapopo kukobesya nakuubawusya nakuthabikha ikapotho jinthu jimwe pere nkhambo ikabwinepoyo ikuziba kuti ndi ndiapo pamudhala alimi ndi lizi ikuti jendi jangu kayiyere jilamfu iloko ikuti na jesu walindira ni ambweni ikunja ikukhala ikayindika nini pendizi kuti buzwa pomwe oyu moyo uyotunthana kwa mamalino alimi ndi njira ikusanapolemu ikusiya okwiya ikuthegwa lufu pere jindi eyo yasika ndiyandi jinthu jilichonse yakujepukira ikusoleka kwempha ndiyanda jindi ndakusika ku jindi eyo ikuba usalala kunjoroma winda kulusiyalo ukwaliza ndiyanda kulihungayira musikopela siyapuruwami kwakwe jindi ndakunjira omwe kajinthu eyo chomwe mu miseso yangu ndi musi munguzu siyapupuke bwakwe alimwe jindi akwita njoso akati ikawafu akuphona anguwe kwaliyonse alimi opo mbapukanze ibwangu okuno lino ikusola ikubamba imunthu ahomwe ikuthali kujintcha ikwiyo iwanu wapukombe na jinthu pere ikuyungiziya lusomo lwanu mu yisomezo yaleza yakuzuba okuno lino atukombe oyandwa leza kuli wanthu palumbide chifumo chino tene kupapoopo mwami tuphona munyika ya mutima thakwe umwe wesu awa chifumo chino tata pere ulinkhwa ikuti tu tuyanda ikuyenda ikwa munsi loko anduwe tuyanda oko wakukhumwa ikwako mu maumi esu kukonja kutugwasya akutipamba ikuba apo chinche ikuthegwa wakonja kutusandula kufumbwa chindi kutipumba ikuba ipana palombe apasimbi ipareza opo mbapukanze ikwesu awa tata oko kokuyandisa ikwangu ulikhe kejisi kuswalaku ikuphona kumbere iliyako akudzana ikwi iliyako akulipherusya kukalumi apanakazi ikuti ikuthali iwa munthu wande pere ikuswala ikulemeka oyo wakandipha bumi wajipha mwami akube kuti kuthabe imunthu okuno sunu nana ikuti tore kuzikwa pano chifumo chino jesi jonse alipo akube kuti kuthabe imunthu oyo uli mukuhika iwachwi iyesu ikuswala ikunjira mukaziye akukaphati yakuthakwe ikuziba induwe munguzu yapupuke bwako kuti na kuli basi zili amwe ajesi apo na mubuyake auditoriamu eyi mphati ibakhede awa chifumo chino ikuti na kuli papo pathakusi akube kuti opo ebusuba manjezezi apo nayo sunganisidwa kusinsimunwa kapera payomvwisya ikuti thapazi yendi chopanga paithwa na kulayiriwa ikusika kuzopha bwinguzi kwa maumi esu kuchulu alimu kuti na mazina esu achiri mu bhuku elyo lyachikopa tiyonyonyoka pere kuti na ali mu bhuku lya bumi lya mwana amberere bumi pwini pawo tulifutukide elyo akube mwami muli bumi obo kuyenda ikuswa uthuhu kunjira mupholeni kuchikwa mphawo kunseke kujindi notuyenda ifumo eyi ikuti na kuyopa bumi omwe obo ipunjira munseke eyo ikhede kusule yachisiko eyi wayigusya sunu mwami akube kuti ithopere ikuyenda ikwanseke khambo twachilomba muzina lya jesu amen mundigathe kuthola jindi jilamfuloko nerupite akwalo iuti eji jila jindi ja radio okwya jindi yakumafoni lino atujule kukubala ikwesu elyomwesu jake zaulijisi baibele yako awo kujindi nejana ilukwalo lwangu njolomba imukwesu jake ikubala ilukwalo olu nkhambo sekonji iwamba ikapotho mazina aya chipotho tuli mumakani mathanzi 18 ero davido wakapuzya basiruthwe baziulu amyanda amusololi aomwe ero davido wakaambira imbonga yonse ya israeli ikuti na chiponeka ikapotho kulindinywe alimi ikuti chamwami lesa wesu atuthume ikumbi uli pabwenyena abo bashede munyika yonse ya Israeli. Alemwi abalo bapaisi abalevi ibali mu matopo abo amomenzi ikuti bali bunganye ibeni ulindiswe. Eryo atu jose alobo bogesi yale zawesu ulindiswe pambote etu akali kusya mu masuba a Saulo. Eryo munga yonse yakati bayojita bobo pambo jintu yakali luleme kumesu abantu bonse. Abobo Davida wakabunganya ba Israeli bonse antomwe uzwa usihori waige pita agwalo usigira umanjeriro ha emati ukuleta bogesi yaleza iguswa ukiriyati jarimu. Yero Davida wakaunka ba Israeli bonse igulibala inkoguti igu piriyati jarimu wakali usurirwa ulijuda ukuleta bogesi yaleza mwami oyo wakali igukara agati laba kerabimu walo ula sinalitwa alindiryo. Yeri baka kwesa bogesi yaleza mungwana impya iguswa munganda ya binadabu. Yeri usa ahio bage nzia genzia ngora. Yeri Davida aba Israeli bonse yagalisya anguzu zionse umbele yaleza akuimba atuntimbwa abanamwarwa atugoma asagarara amyembo. Yeri jindi nibagabora kujipolero jamaira ija Kidoni usa wakabika janza yawe ikuti achatirire bogesi kambo basune baga sungana. Yeri wakali kwa mwami wakabukira usa kabela wakamuma alimi mkambo wakabika ijanza yawe kubogesi kabela awo wakafuka umbele ya mwami. Yeri Davida wakabijirwa kambo mwami wakasotogera usa piga kubusena obo wakategwa Perezi uza igusigira ibuzwa obuno. Yeri Davida wakayowa ireza ibuzwa obo igamba mbobuti mweoleta bogesi lialeza umunzi wangu. Abobo Davida tayagaleta bogesi umunzi uliwagwe utolopolia Davida ere wakali igwesela ambali iguya munganda ya Obedi Edom muna Gitaiti. Yeri bogesi lialeza yegakala amugwashi wa Obedi Obedi Edom munganda wa miezi yotatwe. Yeri mwami wakalungesya munganda ya Obedi Edom asionse nziaga jisi. Ndarumba mugesumo ukubarira ndime irupalo lino mundijatire tinda kwanja ikubara oro irwangu pere ninda nda takonja kujijita lino ndiandakuti mujule anthu omwe andime ulimago 77 kabela tulabala tumpango kulijiroba tutanji pamusali mago ipati ya 7 pawo kwakamubunganina ibafarisi abamwi ibalembi abo ibakaswa ku Jerusalemu. Ero jindi na akabona bamwe basikwiya ibagwe igabalya jinkwa atombe kuwamba kuti amanza atalowedwe ibakajana kampenda pere bafarisi abajuda bonse na te bakasanja manza abo taba li iganje ikujatira ujatira twensiansia kwabaru. Ero jindi nibakabora iguswa ujisambariro kitaba sanja tabari eryo zintu zimbi singi yagali yagali ba ezo wakatambula zya gatambula ujatira usanja wazinyuto agwa mipiga azilongo ya mubuga azya matafule. Pao bafarisi abalendi bagamubuzi kambo nzi basubi ibago tabendi mbole ikansiansia gabalo elibaria jinkwa ajanza lita sambide wakafuwa akubambira kuti igabotu mbwaga sisima Isaya iwandinywe basiku upaopa mburi mboko lembedwe kuti abantu balandire mega amiromo yabo pere mioyo yabo ijikule ikuswa ulindime. Nekubabobo mubuyo balandikomba ikuisha injesho ya milasyo ya bantu atukombe oyandwalesa zidilize ijwi lyako lino alimi akube kuti imanije ejo choleka kanzirwa tuveresye mbuli zibilesyo yakuliganana amatwi Yesu ikungwa kulindwe amiyo Yesu ikulitambula twalomba musina lya Yesu kambo kabulemu bwaleza amen. Lino chiyo jangu wazi nizichonto chiribobu nda tuligu zikuwa banyo jema telefoni ajisi chifumojino yondi mwako chimwe nzuma mubotu Roy Borders ulasfiri laguwa pepele kanyunga na lugo chiro kutatigizia ibusu wainda nagarigunga ndaruba ikuti twagali aredi na chikuwa banyo eji busu kubuka inda Roy ufumbwa nkobede utina uli ogu ya msanjo Mumungano oguya, nagumusanga kumungano, ya mwesu, Matthew, nagufumbwa nkobede, utayo imusanko wangu, nitu zionse, ziyo bagabotu, ukari yula si, ye wabuyo, uyoji unudandimi, iroi utapingi, imusanko, kubaru shomo mwereza, jiyo jangu ujifumo, chino, cha, ibusola ujitilareza, mwrimu, walo garutari, riyando waleza. Lino eji, nchibalo oji gambia, eji undashoma utimwami, yoyo bununa eji, ulindi swerinu. Amu yeye, usula ujitiraleza mulimo, garutari yibuyando waleza. Lino eji, bonega iguba ikambia. Logo, pere, mulige eji, ndiza leza inga watu kwasia. Jintuweje mbi, cheyanda iwa ambajifu moyenu, chaguchi, kulikomene, guba amu wesu, agatigesu, mwenzu mauyandwa igapati, mulomba na munini. Mwenye wanu nobantu radio lino mulago njia na kajiwa banyo ya telefoni barizi kuti poinguni sunu mbuzwa wagwe wagusiawa nyaga ya kukomena eri magumi arifuga aitatu mwesu biu na ukede awa unembori yangu nyaga ya kukomena eri magumi arifuga aitatu nyaga ya inda mishonto doko tila wakati ya wengi kupona nda mwena buyo kakede awa lino unsi ya oksijeni tent yo umuga inchu wawe mubotu wakani tumila aguti mwes branam utina ulangila ikubona mwes nyogo mudala biu gali mumi nchibotu wa sigaro mwe ironda limu ya mataya angu liaga tendwa mumbali wili yangu ya gasomono kabela ndagaza paula taila ya moto gala wangu ikuswala kusiga kulingwe ndagali kuswabu yo Station, station, ya kutila mingwima, wawara ikuswa, ikuye mbosi ogo, pega imigira, muahayo, ikuswala, ikumuchana, eyo genda, gumbere, ndagabona jirengana. Ilo mpao wakainwe, mwesu dao, kainwe, mumungano, patamigide janzari yawe, yagajincha, kabera, ndagabona, useremuga, mga kwa kwa, akusugana ijanza ilangu, igati, boyaga mwambile, mbobobo mbamba imami, wakari kutandula miaga ili magumi, alifuga elyo. Wagajisi iguwanwa iguwamoyo, agusinkwa wamoyo, agugagirwa wamoyo kumaninide. Tewotila musongo maningi, imuntu, tali, ayandi, pepe, kandigwamba jejo, walo mwarumi nchobeni, oyo ugonja, ujana, dogotila uri onsi, utina, igayanda. Wagajisi dogotila muchuda, mubotu logo oyo, wagandiswana, muhoro, agwamba kuti, takuwejo uwe, ulingwe ya kupona. Irundagangira, aguma ijanzali yangu, kunsi ya oksijeni, tenti, ndagati, beo, saa inga, wandiwa, waga kuna mutwe wagwe, ndagati, mbobobo mbamba imwami, togafuki perino, iwegi uzo erio, hini negangira, mjigamba ugero, ugamba uga murumbe wangu, awa wagasiga mwesu, dao, yenda, winda, mwoyage. Ilo jindi, neiga unka, restauranti ya Fur, oguya, ndamba, Robon, oguya, Murasdale, ngoyu, wakari iguswa, mwoto gala, baseruga, igagwagwa, batambiki dejanza iliagwe, mbubonyabuyo, wendela na uchwi ya mwami. Eyo, yagari nyaga yotatwe, na yone ya inda, ilo mpawa olikede, wendolonsa iguswa, umusanza, ogu. Mushrepo, landuga ejesi, yutari andege ilino, winda kumoto gala. Ulikede wajifumwa jino wazwa bubotu waguzi yagwa wesu da ogo kuswa ujisi jonsu ikuswa umasena onsu leza gulongezi ndagamu pisya kuswa muguba muna Trinitalia ndagamu pisya jindina wakari umwi wamiswangano yangu litanzi jini mwesu Bankswood ndagamulega ikuba azisani ziagwe walo muntu wamusela imubotu mburi mbamu wana elio waganjira mwujisi bankabela ndagamu pisya Igajisi nyaga itandira kumagumi aliruse ayosanwe na magumi alifuga ya kukomena. Musinari ya mwami Jesu wakati takari kuonja ulingwa igabotu kusigila naga jana kukwabilisi obo. Wajintu yomwe awo wakatambula iguzubwa wakuziagwa ogo wataka jembari. Mbamubo eyo nyigandemu. Agwalo ulangira kupona kubora igwa mwami ulagwa nzega uyitwa. pere kuti na inga ona wa kabera vatinoulanga kujindi ejo uyobora kusanguna ya avamopo mukesidawo takubwe inzira lino yakubwimpya uli mu nzira yeredi kukhala awo mukesi wangu khaberaleza akulongeze ilo ndalumba imwami umwami mupotu mbuli oyo akumupha myaka yonse eyi mophoko lya makani ikusala kuchithiraliza mulimo lwaro ngatiuthali luyando lwakwe leza ulaliyenderezya aluthanzi tuyenda kumvusacejo ibanthu sunu balalipusya ikambo chotuthakonzi kuba alupukulusyo sena munasoma kuti leza ulaliyenderezya mwabona baibele lilakanana mu nzira eyo elyo tusola mbuli mweli ikupandika ankhamu ya bakwesu ibangu papothu bakwesu bana baptist ikuthale jindi chilamfu yainda elyo pakati mukesi branham tukonjapiyo kuba alupukulusyo cindi thwapweza ejwi ejwi ujwi eji kupheji lukhwalo ulukhwalo elyo ndakati ndasoma ambepo eji kupheji pakati ndakati pakati kusola kuchithacejo kuswa kumathaliro pakati pere twede kuthana kuphanduzi kwa chikhereki ikwajwi obwa chikhereki mbochamba ndakati thandinapala mandinji pere ikupala makani akale a mbungano alimi ku nicaea council a pre-nicaea council a nicaea fathers amwi ambi ndali kukasiyanya ikaindi okuya kuchathikisya chikhereki iyo myaka yakainda ili ziuluziyopiro omwe wakati yamba popo aombi ulamba yamba popo iphala ya chikhereki yamba popo mbulipyo chisomo yesu bala bona pere syabala bona inga gomba ziba lya mansi ndamwisya na zinthu zinji bola inga lyaba ikuphona mugodi ikuwamba ikuyenda nana wandijima na wabatera bodi lyangu na inga lyamba kufumbwa zinthu zinji elyo oto tuvumira tuneni atumwi tumbi tujintchapo yo buphanduluzi bonse abobo tamukayiyithi bobo lesa wakaliremba bobo khambo alimu ijwi lyonse lilinanikidwe alimu wakamba ejo ikuti ndakulumba tata wakasisa izinthu ezi ikuswa kumeso abasongo abasimanu alimu uyoyo bununa amen kubahwanda ikwiya chili bobo jalonchi obunuzyo changuwe mbuli mbwekamba mangolesi ainda yolipununa kubahwanda ndakati thalikabeleke munene ndakati ilupukulusyo thalukapoli kusikira leza leza uliyenderezya akaruthume ilyo mphawo ambweni inga wakweza munini oyo utha konzi akwalo kusayina zina lyakwe akuchichitha ntchicho oyo uthazi akwalo chikuwa ichipothu akusiyapuyo chikhiriki chilikhe cheicho chakachitha chindi petro na akakambauka ku pentekoste nyomolizi thakali kukonja akwalo ikusayina izina lyakwe wapuyo autha ide peleza ulachitha zinthu mu nzira inyonzo bobo ukuyeya iwesu kwapophampho ikuti jibamba ileza ikuti ina akabweza chikama japasiweiyo lwapukombi apalemekwa apamwi pambi ni pakati uli a kayafasi musongo nomwapona wakachijisi buyo mu nzira yerulemu peleza wakaselemuka akubweza pazeri ibanswi abo vathakali kukonja akwalo ikusayina masina abo khapera abo membapo mbakabweza oyo nkuleza ndakweza chinthu chimwe ejo ithawa nkhochiya akuphanga chinthu chimwe kuzwa uli nchicho ululemuko iwakwe mwini wakabweza lupepyo ngano akuphanga edeni nkuleza lino ikuti na kuli umwi ujisi buphange walupukulusyo mukwesuwesu ulemekwa Billy Graham pere buphange buli kapothu pere buphange thapukabwenzi jithola ngusu zipereka kubwenzya inga waphanga motho kala ikubikhasi uno zipothu mulingowa phanga mapiston mapothu akuthondesya kusayansi eyo thokonja ikuchitha pere itha kuti ingusu zipereka ikasiliko ulipiyo mbuli ichipera yifide ya chinthu apopo mulupukulusyo wa welsh lumwi lwapukulusyo lwesu lwakainda akuthana pa pentekost yesu wina umwi wakazi yakathalisya lupukulusyo ichikamapuyo chapanthu lino chindi thwapunganya ponse mwezi mosu Billy Graham kwaka kupunganya ponse ipana presbyteria apana lutheran apana pentekoste na zinthu zonse anthu omwe kunkha mudolopo elyo awo kayoba akupungana ikuphati kwa ziulu aziulu zili makumi othatwi yobora mu mphwiki zyopiro akupha miyo yapo kuli khristu igucogera igwainda hwige izimbi yobiro kabera tugacani omwe mwabona obo mbopange pere amulegere reza mulusiyaro irwagwe yendarisya ugandane ibuyo umwi mufuma munini muri iwamba bobo umwi munini utagwa nkwaya legela muya wagwe wita mutolopo nkabera barumi abagainke iwinchito banagasi abagasanji mitibayabo aberesi abagagonji iwamba imalo wira agulira amanza abo muchuru oro ndobogorosyo oro ndia ndogwareza wagaombwa kuti bamwi barumi balemegwa iguswa umungano agaunka wewos yongwisa na kuziba obupange bonse iwagali murubogorosyo ujendi yarubogorosyo rwaguwewos ero jindi nibagaseruga mugwato gabasamide ingwani yabo zilamfu amakola abo gatumu mugobona baserumuga gagwagwa musirigani munini gafugahusya inkoli iyagwe gonse muri obo gasibasiba gagati omuntu wongo mubotu sa inga wandambira ogo nubugurusyo bagwehoshi horubede wagati ee bagwesubangu mwingwi agati gandulo wagati amugwise ndiri rubugurusyo rwagwehoshi igati kambo rubugurusyo rwagwehoshi duli mulindime ogo kujenderezya enchejolesa nchajita alimi walo aliki ijis ingusu ya kutumina nubugurusyo igutari igubika antomu ibupangepe walo kugomba kulireza kuti atume nguzu ziberega nguzu ziberega walo uyobunu nabiyo ikiri abwe mure baga nzidwe lino jendi daveresha bala kuganza lino ndi bala ibe iweresha ubulea igapati jindi notu jis inkamu zisangene agati gawa ameni abana Kelvin ili kutari namurumba kuti mutaye kuteti ndizi gonse pere mobiro balirubide kwende anagurugwaro lozero nchejo lesa chaka ndijitila mirimo nchejo chemu jitila mwabona kao ngarihwa utina watanta ali umwi wamitabi masimpe yori jana mamanino amutabi akutakonzya kujogera ibhuku lyaba Efeso iyiwerera anthu omwe mweyeya lino pere bala jindi ndaliberesya kuganzwa mutayi kuti ndire eyo ne balabuyo ndezi inzira yaku yakubamba pusi bakale ikwaleza abona ikuti wakalisi ta takonzi kwamba wa wakafa kuthegwa tonse tusutuke wakachita ere kuinda kuzi bakale ikwakwe wakalisi oyo uyochita oyo utakachiti mwabona eyo nchaicho nchazi tandizi ayebo tojezi bobo twaberekera lufutuko lwesurini yakuyowa akukankhama lino pere leza wakabika ijwi lyakwe alimi wakachita mumakhalo onse ikuzi bakale ikwakwe wakamuchitcha ikwamba mumungano elyo mu bantu zinthu zimwi ezyo yakachita kumathalikiro iyo mphawo makani mabotu wali mukukamba ukwa kubukhalo obo akuyobunona ibuyo ku bantu bamwe ibambi tababonipe mwabona ikulumba tata wakasisa zinthu ezi kuswa kumeso abasongo abasimanu akwayobunona kubakwanda balipo bubanga baya mwabona ogo kukanzwa ikuthali kuti wakachichita obo nyomwati njokusala akutha kusala ikuinda kukusiba ikale ikwakwe wakalisi ejo chokalipi yochita ikuinda kulengwe mukuba muphatikamphatira sena mulashoma ikuti walo muphatikamphatira ikuti na talipoapo takonzi kubaleza pawo nyomula yeya mukuba muphatikamphatira wakalisi intabwa aimwe eyo yakali kuyopa anyi yonse ikuvula kwa zinthu zinji intabwa ezyo kuzekali kuyola pameso azyo ikuvula kwa mafuta akali muli imwi aimwi ithu lyonse lyabwizo uliyokhala oyo muphatikamphatira ilyo tulagola tulalikunkhula mu mudima lezo wakathokozyanya kumberere alimi twede kuba amusololi alimi oyo musololi tali munthu phe oyo musololi muya usalala muya wa Kristo akatikeso ikayindikanini khapela inyika ikandibonelimbi ibunthu bwakwe bwakunyama bwakasumphulwa ujuno japwami ijaleza aho muya wakapete ajuno japwami ino Kristo ula ajuno japwami Yesu ikayindikanini khapela inyika tikandibonelimbi nebwabobo muyondibona khambo njoba andinywe kumamanino anyika agwalo mulindinyi ijuno jaleza japwami ja Kristo jayagwa mumoyo wako khapera ulikhede ajuno jaleza japwami pere mumilenia uyokhala ajuno jakwe Ejeni, jabwami, balo. Wawa kwenkezia ikuti, weobusiae, kutu oyu. Mwana wawe, mwana wa Davida, ikuti, agakare ajuno, jabwe, jabwami. Lino ulai ununa zintu ezi, winda, uzibagale, igwawe. Ulibabo, mbaga sari ya zintu ezi. Iguatababobo, tabagonji kujibona. Wima mponya alia, gabajirangibu, chobeni. Kabela tabagonji kujibona. Mangai baga sola kubona, kwanigisu ejo, jangwambe, mochogwe. Ejo, tomwede igulanga, agulanga, tena mga sola ikubona jejo, na ikubona ifoto ya Kristo, mochogwe, na mumulengalenga, mumagumbi. Mwabona oyo sikupenta, wakajibamba maningi usigira, wede ujilanga ibuyo, munjila imwe. Pao, jindi, mwajibona rumwe, na mugonji ikubona jintu, itajejo. Yindi yonse, waranga, chejo mwajibede. Mbanga ibaka bonazi fanikisu ezo. Masimpe mwagajita. Njenzila Kristo mbawede. Iwawe, magani mabotu, murombe mbawede. Jindi wabona murombe, lomwe wawola. Tawe, intujimbi, nchokonja iwona chita oyo. Wamana, kitu zionse zimbi. Yamana, zimwi ziajo, njaguzu ziapu yo. Mwabona, mwabona, jindi mwabona murombe, romwe. Ejo, jagari, mwajindi janowa, jindi nowa, ankamu yawe, mwabona nzira, jindi nipakabona, murombe tagwe, ijimbi, jaga jisimagani, jindi kamu ya Musa, niyaga wona, tagwe jimbi, jaga jisimagani, jindi kamu ya Johani, niyaga wona, tagwe jimbi, jaga jisimagani, jindi kamu ya Jesu, niyaga wona, tagwe, ijimbi, jaga jisimagani, jindi kamu ya Apostolo, niyaga wona, tagwe jimbi, jaga jisimagani, jindi kamu ya Rutha, niyaga wona, kamu ya Wesley, niyaga wona, kamu ya Pentecoste, niyaga ubona. Tawe jimbi, jaga jisimagani. Baga suwa, kusintu zionse. Kambo nze, winda, uzibagale igwawe. Wagaga nzira zintu ezi, kujitiga. Ulasala mtu wawe, mwini. Winda, uzibagale igwawe. Muli mwagamba mubaroma. 8 hour, iguti isaw, iguti, iguti igusala igwaleza inga, iguai manchobeni. Iguti isaw, ajago wabiro, bagajarwa, kubasi yari, ibasalala, mayanga. Iguti igusala wawe, utegwa kuhime inchobeni. Awini, wakati, nasula iga isaw, akuyanda ichago, mulombe, naba omwe, katana igusiarwa. Mwabona, walo ulizi eyo, jirimu muntu, wakarisi, igusa umachari yu obo. Mwajaga bete, migago ulagonja, igwamba zintuzionse uberega. Mubonya, ujindi jankoro. Tualibiriga agunyonga na tonse, tamuna, mugwene, banyonga nisigwa, taba. Mwabona, zintuzionse, silabiriga kabotu, mubonya buyo, kologo ila ila. Zintuzierede ujitiga, abana gazibonse bajisi, masusu mafafu, ababa, mamarumi, ibasama, abo. Mwuri bajisi masusu, mwuri wa maga intu babo. Ndila wabona, janchobeni, bajisi tulora, kwa kuhunja mumasusu abo. Wa, hunjira gumbere awa, ino kusandua. Obo, mwaburumbu wa edeni, wa satani. Akujita mwuri nguwe, ikusalega kukera masusu awe, mwuri mwurumi wawe. Mwurumi wawe, ikulegela masusu awe, ikulampa. Mwuri amuga intu wawe. Harimu usama zisani ziawe, awalo usama zisani ziawe, ziawe nsi. Mwabona, mbaba we, ulimuguba siwa harumi. Harimi ulimuguba siwa nagazi, mwabona. Uedeni wa satani impene, uleule za njaga panga kumatariro. Obo mbwini, iutina tinda tariga, tatugosiga mulijeji. Perezi ntu ezi, nzira yawe, ya ujijita. Ayoyo, uyo ujijita, ni nzira yawe mwini, isaridwe. Ulasala, njenzila leza, mbwenda kuti jijitwe. Mwribwega nguwa, mwesu Peregrine, mwembele mwesu Wotoksoni, mwamba huga, busiku mwe, ujatikizia oboleza, mwagabamba izintu mwanzira imwe, naruba ejo jibalo, ijawe, mwaja gabete, ili wakati, njenzila leza, mwaji yanda, njenzila leza, mwaji jita, mbambubo, ino nguni oyo agatikesu, mwambila, iguti walirubite, nguni unga waba ajamba, ima, mwusicho igwaleza, mwamba kuti walirubite, mwami, wede ujijita nzira nje yanda igwejitwa nzira mwe nini anini mwaga jamba werera kujitwa nani abo bagasagana maninge munguzu yabo zyakuyeya kugamba ijintu muri jeyo epe ingatobora kujamba antangara era ulajeya muri amurumbe wangu wasigurwa na Kristo uyobuga ba Kristo babeji inotaga mbaba Jesu babeji. Mwabona, tagwe mtu ugonjwa, bimanji, uwetwa ikuti Jesu ubobande wa mwami pere ba Kristo babeji yamba bananigidu obaro umi awamwe ikuye ikuti ujese unanigidu ulemu uliresa ulagunja ujita yeji ujita jeju pere amumubike ugusunkwa wajwi akubona obo mwaituga mwabona mulumbi wawora bagari jisibu nanige mujindi ya Jesu pere kutari alingwe bagari jisibu nanige mujindi nokuba yatadi bagari jisibu nanige mujindi ya Musa wakatirino utaye ikuti nwe olike ibiyo usalala agatigesu leza ulejisi ibanji tiotari gabuyo gabunga awa inkamu ya bantu leza wakambira Musa ukuti uriandane kuswa ulingwe ili wakachula inyiga akubamena wakapede iti yawe tanzi uli Musa usisimi wawe eu njenzila ileke njaga jita lionse alimu njenzila ileke njayo jita lionse tajinchi ibuga nzi iwawe mabona abobo mzezo esu ulirubidi mzezo wawe uliruzi yonse alimu tasori umambira kuti ulirubidi tajigwe magani oyo ngotwea kuti ulele la gabotu tatulindi swe tuwelede iwamba kuti oyo ulele la gabotu lino pao pomunjira mugabunga mugaswa umwi munini uvide moyo sa yonka umunzi akuyaga gabu yaga i inkamu mbotu yabantu elio umuswangano wabayimilizi yoswangana elio bonzi ikakwesu ikasalala barasiminana mnyobo mulisi akwamba mulisi ijintuna ndashoma Jones muneni ogo walomu salebiyo muneni agati ikabu niyaguti welede ikuba ajikombero ejo jibotu yipati mweya zata mweyi ikuti mbambubo pepema ngoyo waunka ilo mpao mbunga ya mwaiga mwabona pambula aba lesa ngujita upambula ngongwe oyo ujijita perebo honse bala umwi aumwi uyanda kubesa umwi oyumonini umubika awa alimwi umwi oyu anseleru awa oyo museso wa mtu mtu ujisi zijaruzio pere mwini leza ngujisi zijaruzio alapa basibia mbungano isalala zijaruzio elio amulangirire chindi yutanzi chibaga veresia chindi chudasi naga wa kunsoto chibaga kala anto omwe kumajisolo elio bagwesu basalala nguni wakari kunji wamba kuti bagwesu ibagari kusala nguni wamba kuti ibagari kusala baga umajisolo nkabela jaga wita ali Matias elio jindi na chenze jaga sola kujita kunyina pere paulo wakari umwe wakasalitwe amen ogo wakari ikusala kwaleza mchuta muba uba wampemo iko kumene tigunonga unye makapati ikutari Matiasi didi nyomolisi wa wakari ngu paulo kaleza wakasala paulo mbungano ya kasala kasala Matias mwabona kamijisinguzo ya kwambia leza ikuti ulirubidi ulisi ejo ya kujita ulisi obo mtu chagabamga ajo mbuni wakari nosola mbungano eyo yaga sola ikusala paulo o pepe ne kati ulia mulombe ngongwe utubika muntolongo tonsi perisi wakati njoo mutobezia ejo nchayo pengela nkamba kandime ulisi jintu ya tajigwe magani oyo ngotwe ya kuti ulirureme leza ulisi oyo welela ligabotu ilogo nkambo ulozi imoyo wa muntu ulisi nanka rugurosyo na kujita zintu ezi kujitika ajendi ncho tuye kuti zielede kujitika tuye kuti cheje ndi nchonya lino mule mkuliresa ndabona mitabi ya bukare iwesu azimu izimbi ya bantu basimawebo ulabo ula nyonya lino haleluya rugurosyo rupati mutaje ngwi wakasika kare elio baga jita ulinguwe ejo ijagali wianda mwabona eba ya kuti ulirubugurusyo sena rurajitiga pepe wakamana akufa nulimanide amwone eji nchindi ya kutukuta malampi ikuswa akunjira wabarindira mwami bayobugurusya inguzi yabo amwone awa mujibalo Jesu amwone Davida mwami wa Israel ngongwe wakachana chiyo munusho jaguleta boges iliareza uchogera ubusena iwagwe ejo keba galibusia mumasuba a Saul kambo Saul wakaliwite ababa teba galibusia boges ipe jisiminano mumasuba a Saul kambo wakali witi akusokolilesa abobo Davida yakufambana abonani inoamubone ichi nchibalo yantenda ilogo ikuti na toji nkwakapotu ilyo ndi nkwa kuti ola lilasika awo mpotwerede ikuba bapati kutali bakwanda pede kulya ijilo jiumu mujibaka jamukupha amuone Davida mwami wa Israeli mwami wakaswa kunanikwa japopya kuba mwami wakasakwa Saulo Samuele wakamunanika kuinda kuliyando ilwaleza eyo wakali imwami wakasarwa ale za nchobeni takwe ikusumba usya uli nchijo ero ngoyu mbawete amunanike wakamuchata waikunwa uli Davida wakachata jiobunuso unyina munthu ombi wakaambide chinthu uchatikizia nchijo atwende tukalete bokesi thambo oro ndiyando ilwaleza ikuti tube a bokesi andiswe ikuti latunawabusya ileza pinda ku bokesi eli chinthu chipothu loko kajamba loko zatamu yeyi obo ya tamu yeye pili walo mukoba mwami alimi wakajana jiobunusyo wakaindirira abusena bwakwe wakali musisini mwejisi wasina ya Natani wakali ngwe oyo wakasaridwe kuchana jiobunusyo naye wakali chinthu chilichonse chakerede kukananu wakati imwami tachiti chinthu kusikira wajiobunona kubalanda bakwe msisimi pere nyomabona Davida mukuba mwami abonanike alingwe lino sena oro ndugwaro abonanike alingwe akuchana jiobunusyo yabweni pere jakalilupide nkhambo Natani wakati musisimi wabukhalo obo pamene jiobunusyo tili jakasika kuli Natani eyo chiyende jiobunusyo ni jakasika kuli Davida akwe akwalo nakapusya Natani kuchatikizia nchijo wakasumana napoyo akuchita yeyo chakalibyanda kuchita pere amubone oyo Davida ngwa akapusya awa mujiphati ja 13 ere wakapusya basiruthwe basiulu abamyanda kuchokera kumbunga yakwe mwabona lino satamu yeyi ikuti twerede kuchita obo embo lino wakali kusola kuchithira ileza mulimo pere takasalidwe kuchita mwabona khambo leza wakali chisinzira uwonya byombole ileza mwakali unowamba iko mwami ujatikizia chilonda ijakwe akuphona pere takachita wakachisinzira yakasarwa yakuchichita oyo wakali musisimi wakwe abobo wakakanana umusisimi Isaya ikamwambira kuchokera akuambira Hezekiya ejo yakuli yochitika lino Hezekiya wakali ikuambaula aleza ibosyo kobosyo aleza wakali kukonja kwambaula kuli Hezekiya mubwini pere wakapamba ipopambe pomwe mwachimwisyana leza ulichinsi njira yakwe imweni ipambithwe yakuchita zinthu ikutuma rupukoloso wambaula kukanana kufumbwa mbochipete ulichinsi njira yakwe yakuchichita chikako tatuli chinthu yakumwambira obo kwakuchichita ulachichita munzira eyo yalo imubothela kuchichita apopo nyomwe bona Davida mukopa unanikidwe ino amu yeye ndayambide bunanike kwapope china amu yeye muya usalala ulakonzia ikubohola akunanika munthu yero ndikuba popo chili vite muliyando lwaleza awa ilachithondesya ponya awa mwabona twede kuyinda mu nzira yaleza yakuchichita kutali nzira yesu nzira yaleza yakuchichita nkhambo Davida mukuba imwami unanikidwe amuya waleza alingwe chipo chenyu cha Jesu Kristo pere obo ndiwe kali kupambe ikwaleza ero mbunga yonse yakubabothela baibeli kakamba amubone basiruthwe basiu aba mnyanda akalo baphaisi abasuruye lwabukombi akaheya kuti ejo chakali chipothu loko nzejo zikolo zyanu ya baibele azinthu zyonse zimbi bakaheya kuti chakali chipothu loko ndowa bantu bonse nakasumina abaphaisi alimi bonse ibabo bakasumina ikuti bunanike bwamwami bwakaliluzi amone pelelesa takwe nakachomesya ikuyobuna ichi lyakwe muchiyende yalyo jaerede kulimbapo leza wakachisinzira yakwe yakuyobunona ichi lyakwe pere kuthali kulimbapo amu yeye yakali mphene kulileza chinthu chimwe muli mumaso ma amikaya mwana wa Imula sawa mulakaye yakanu ako juda aisraeli yakandanisigwa alimi bagajisi mami obiro aindeni ilu ahabo wagali mwami ubwami gomwe ajosafati wagali wenderezia mwami ubwami wachuta ndashoma mwagabedi ilu ahabo wagali wenderezia Israel Yerusalemu amone ilu pao pao wagasiga jigama jaga musu wagule wamona jivela janyiga yaga pegwa aleza eyo leza njaga pede Israel kabela ababa Filisiti igutalogia abana Siria baga jati denyiga eyo alimi ibagali usalina bana babo beni iguswa munyiga eyo yagali usulirwa uli Israel eyo abobo bagali bianda inyiga eyo ya usanisya bana babo amigwashi yabo beni leza wagapa ezo siyaga inguso siyabo siyaga pegwa aleza hili ababo abo wagaita Josafati unselero wakuti bona unselero wakati langisya oguya ezo sinkondo wesu nchajita sajiriga botu kutisebo ibantu walesa balangu siyaga pegwa aleza kuti tuelete ikuba anjila ee isuri wakulindiswe leza kuinda umusinsimi wakwe Joshua wagaba ula inyida ee yede kuba Yesu izuri lwa kulindiswe kubana besu kabera mpawa bana kumenisti baitola ilo dijisi tulanza lalogo kabera babwesa ingu Yesu ziaga pegwa alizi tatuwe kuti tuwele kuhunka kutala ogia wewe chosia niga Yesu ikutina uyo swanganya basimpi ibago ikutina nyevo wa Methodisti aba Presbyteria anyonse aba Presbyteria aba Lutherani aba Mibambi bonse babwesa kanso ya mpaisi awalino tiyo kala antome tonsi kabela tiyo jiweza jintu ndilamba uganana mwiji kwa chanyo lino yo unka yo iweza ba wakati nintobeni uliwa mwitonsi lino baibeli wakati mbobuti wabiro mwabagwanja iwenda antome itakuti basuminana mwabwana hao oyu mwarumi mulemu oyu mwarumi mulemu muna Pentecosti Josephati wakanyungana ankamu ya bantu irubite elio elio eyu tiga uliwa Pentecosti Yesu sunu uliwa maharumi veni omuya pere wakanyungana mukamu ya bantu eyo yakabungwe amuzwe mujintu elio yakasinganisi kwa amwami amwone rino ngoyo mwaga bede eri wakati elio jiri mwisha iwea ikabotu yati mkalagi Yesu nzizi yago bantu Yesu agwalo tonsi kuliba Juda masimpe kulaunka andinywe ikutala pere mbuka mbibuyo ibunji ibuaga shala mwole Josephati ugwamba ikuti zato ikuti kwe kwelede ikukusia umwami Lutanzi mwabona ndi ya kuti inga wabamuzeso mubotu ba abo wini igati ba o masimpe na elede uye yabo kilesa uli mtu iwaleza kubuse na mwemwe tena uli jisi musinsimi ah nijisi mianda yone yambabo nijisi kanso yonse usere oguno igabungwe yonse balo mbasinsimi ba Hebrayo eyo amyeye baibe yagati bagali basinsimi basinsimi ba Hebrayo ikutali basinsimi ba Hedeni basinsimi ba Hebrayo jigoro jambabo seminari ya ruiyo rwabugombi ee baleto oguno eyo bamami bagali samiga iwabo kukara gumbere ilyagwe ugubotezia musinsimi eyo mpawa wagasiga ndashoma wagali Zedekia wagabora mupatipati wabasi kanso bajogo na kufungwa obo mwagabete wagabora kutala ogya agati gabo wagali pangira meja obiro mapati wagati nda wakuswa kuliresa mbobu mbamba imwami amecha aya muyo batanda basiria kumanina ikuswa mwenyiga oh olemu onse bagaya kuti ejo yagali jibotulogo gabotu namulangirira obo mbojiri munsi ikusiga umpera liyambeli lino agati gajirulembe ajirubidi yomu yeye yowita arwa zuromwe na ambari ikusigira jisiga ansi indi jomwe mbole mberi ivosya agati gajiruleme ajirubidi liede kuba ichi lionse ilialeza ikutalibio utandira ichi lionse pere ichi lionse Hili ujasika ansi isunu, utali wana Lutherani, utali wana Methodisti, utali wana Pentecosti, pere gubukalo obu, gubosya, mubukalo obu, bunanige, mwagulwana Kristo. mobu maninde ilogo ivuyo ijenga ibasale ibeni bayowita igulubasu rubite ikuti na tabajirangiriri mbule jaguseka amlangirire amuyenyere tatuponeni mubukalo kwa pentekostelino twakainda ibukalo obu kubonya byombule mbo twakainda unaruthrani akwinda mwabona amone ino basisi wonse bakasisima ibali nyanda yone yambabo bakali usaninwa ikabotu bakabeni bitwe ikabotu basini baheburayo bakabapa bomboni mukusiminana komwe mbubo mbwamba imwami amuya kuthala mwami ulandinywe jezabati wakati ejo jiri mwisya ikabotu pero wakati sena ujisombi ombi na tujisi ikabungwe konse okuno tujisi kanso yonse ibungene ogono pambo zinchwandila umwe umbe wakati pere nalikuyeya kuti ambwene inga ikakuli umumbi wakati oyeyi kwali umwe umbe pera kwalo tazulirwe kukanso eipe walo mutande ngumigaya mwana wa imula alimi ndamusula mwabona gati yakakamutambule muluswanano alimi mutande uyo uzizirwe utalika alimi walo lyonse zitu zyonse njasisima tawe nayo kulwaisya seminari yangu nokujeya alimi ulajita zintu zyonse ezi sijavi lyonse usisima ibobi kulindime ikuwabiyo wandeni josefati wakati alekele mwami ikwamba jintu mulija ejo pere nayenda kumbwa jejo mwarumi oyu chatambe ikati tiyo mchana abo bakatumina kumwe munkanda elyo ibakatuma mwarumi ikati gamwambira kati lino muwendo irwako ikuchokera lino ndiyanda ikukwambira jintu jimwe sena ulayanda ikuchokera mukabungwe alubo mwabona sena ujiyanda alubo ikuba aluswananu ambabo ikuti na ulayanda ambaji ntu yomwe ejo mwaru wajoko chamba ambaji ntu yomwe bichopo chamba abera bayoku josia nchobeni ino cheji indi na ujijita pere saa inga mwayeye la musisimi waleza iwabini unani jitwe uli mwanya mwanya achi yomwe iyaleza pencho zio wakati mwuri mwabi mwa pona njo wambabu yo ejo leza chamba tuandiga na mwana wa imula mburi mwami mwapona njo wambabio ejo chamba mbombobo ejo chamba abobo jindi nibaka sika kunselero ya kumbere ya bantu basisi mibohonsi wakati ilino wamba ikutiba wakati amulindire amundipe sunumasiku ndibone ejo imwami chayo wamba abobo obusiku mwami waka yutuga walingwe mjilingano akumwambira ejo chagwamba ikifumo jaka topera wakati chinzi nchwamba imura indi bonse niba gaingwi anze ndamba migaya mwana wa imula ikati ino wamba anzili tonse totuli ano antomwe ibapaisi bonse abasinsi bonse abami bonse azintu zionse kazi kede awo antomwe chenzi choamba lino ukanso empati ikati gamusumana na kutala ikati pere ndabona Israeli imwa ikite mulimberere zitakwe mwembezi ilu habo wakati chinzi chegwa ambira oyimusangi wonjabio kusisima ibobe wulindime mbobuti mbobonja ikwamba jintu ilijonsi iyindi ikakulilesa wakali kwamba jintu chijonya imusisimi werede iwa mulomo waleza uganana ikutali ikuyeya ikwakwe kwini kwakwe nyomwa bona ulima ikulyaba kulileza jakumanina kayandi ikunyongana jiri jonsi pere werede ikwamba ejoleza nchamba nkambo tajisi bwendelesi bwanilyo wakwe mwabona wakati ino tegwa ambira na ilo mpao kutala wakabola mwarumi mlemu ujisimeja akumubagura rubai kumulomo wakati wainda limu ya waleza jindi ni wazwa kulindime mumaji ambi andisole ujipaswa ula eji amulangisi omu amulangisi awa ndianda kukwa ambira jintujemwe migaya sa ulangwisha kuti ndime chazibwene murukwaro sa ulangwisha kuti ndijisi ibunanige na rubijo mbotunga twamba isunu sa ulangwisha kuti ndirejisi yeyo imula wakati sedona yi ejo wakati pereswirira imu ya walesa wandambira akupa bumboni bonse ibangu ibari myanda yone okuno ikuti tiyotanda vana Siria ikuswa munyika.
And who are you to come around?
Nkabera ndiweni ikubora kunze akwamba ikuti mwami wesu mulemu uyo chaipa wakati imoyo walesa ngwanda ambira jeyo. Amderegere ndiyipasaule ikutegwa muyuhwise ilu ambweni kujana mikaya gati ibosi kubwainda mujirengano munene ndabona lesa kakede ajuno yabwami kalimi ndabona magamu onsi akuchuru gabungene kulingwe elyo bajisi kanso kuchuru ibagati ngoni waliru tume kunka ansi akuyojenga ahabu kambo kunsi yajuno yabwami ngoi musinsimi musinsimu wabwini sinaria kwe ngu elya. Alemwe, wakasinsima kuinda kuchwi liyangu, akwamba kuti, olia abo mubi, kambawa kuti, wakachaya na bauti, ibabwa bayo mnyakuta ibuloa, wamuntu ya mubi, eyo twerete kujita lelio, mbora kujitika kambo, yaga mga gale, ngombobobu mgamba imwami, yede mbora kujitika, yere kuyobago, eyo mbaboti, moti ojijita, pahoku sarero kuswa kumasena ansi, abaswegede, kulare nselero omuya wakayutuga muya ya utanta wakati ndire mojengi ikutinamba kwanzia kujita imunimo ulenduwe njonka ansi akuyonjira umusisimi wakwe kambo bakali nasikabunga maningi bayongu shabuyo itu yomwe kabela ogo kuli mkwaku nini elio njoba jitia kusisima bubechi alimi njo jitia habu iweswelira inkumegume ezio abusena kwa musinsimu wago wakasimpe kambo yolangalanga zintu zionse njamba ajwe iliago yolangalanga silengano siyagwe kuinda kujwi yolangalanga zintu zionse njajita ikuinda kujwi eri kutina tajendane ajwe takaswelile kuli nchijo bele kutina ncha ndakwenja kujenga baba babwe kaliminjo bala ahabo jisika nzamwe mwogo mwuga mantano orupati kwa anto omwe mwabilisi iwabo akobo bala unka anto omwe kabela bayoba anto omwe ilio njoji tia ahabo ikuswirira kulimbabo ikuunka ogwe ilinjenzira moti ojijita leza wakati ula kwanzia ujijita ulimujengiwini kusumana na kunka ansi ilio mpao zedekia wakamupa kularubai kumulomo igati ino walikuli wakati uyo sibajindi wano kede mtolongo ya mugati wakati kwa ya kutala wakamba Sedekia umwami wakati kwa ya kutala auchogera mulumuno ahabu wakati amungwese mulombwa na oyo umubika mtolongo amumwike muzianzio umusani nejinkwa ya bosu amansi abusu ilojende ndachogera alusundo irwangu ikuswa obunu yoba sinsimi bangu kutaka ndambira ikuti orugurusho liyoyi tika nchobeni wakati njomu bamba mulombwa na oyo amusire maki nigaya ama manino umarumi oyo uchina ugachoge nukujea mkoku chilesa haka kanana kulindime. Amen. Mwona lesa ulejisi nzira yakwe yakwe jitazintu aba marumi bagaliwe yakuti bagaliwe jitila ilesa mulimo amu janjere ikutari kulimwa utari kuyandisisi kupati ikutari kuyeye ele kwede kuba mbubobu mbamba imwami kwede kururama ya tajwe magani tujana zintu ezi zilibobu amune lino chini Davida nagabamba iwambilisya wamulau okupati alimi wakaboneka mburi uti wakari igabotu jintu jibotu ya kujita au tujana kuti landi mubamba kukatala sanda mugalogo kuba aumi waka vamba kwambilisya wamulau okupati tawe nagabuzi ya musisimi lino mtu onse ulizi uti Amosi 3:7 ya katilesa wakashomezi ya kuteti tawe na yojita jintu jitakuti lutanzi waji umununa umusisimi wagwe winda mumakaro ambungano twakajise basurubambururo pere wakashomezi kwa winda mulimalagi 4 uti uyoba imusisimi munyiga mumasuba akumamani inkambo yerede iwele ibupangi obo mwabona jendi jama manino kajita nasiga ikatona bora jesu lutanzi elia wakabora elia wamalagi 3 Matayo 11 yambabo ikutina mulakonja ujimwisha oyu ngongwe wakambwa kuti amubone ndatuma mutumwa wangu wangu umbere lyangu lino wakasinsima wonse basureyo rwabugombi barashoma obu ikuti mubusu wapama manino muya wa elia werere kubora awalo werere kubora zindi zyosanwe lesa unaoveresha muya oyo. Elisha, Eliya, Yohane Mbabatsi, agumbungano yabamasi iliyo mphawo kubachuda muchiopunu chiwachipati ya 11. Oro, NTUZYALO, O, Walesa, LUSYOMO, DESU, DESU, I, Tubala tosanwe, agonji wima, alitone, wede usia, ulitosanwe, mawona, amwone. Ino, wakashomeja ejo, obo, ikaziga, baibere, mbubonya ibuyo, ikusiga, ibuswa obuno, asodoma agomora, elio Eliya, tagari, oye tagari Eliya, oye wakari muya, walisa ali Eliya, Eliya wakari muntubuyo, ino tukare jisiba Eliya, mapagi ya Eliya, zigobela zia Eliya, azintu zionse zia Eliya, pere Eliya, wabuswa obuno, umwami Jesu Kristo, wede kubora, kuendera na Matayo, ya 70, Luka 17:30, njagoti, mwana wa mtu yoli bununa iwawe agati, yalantu wawe, ikutari mtu, lesa, pere, jiobora, guinda, momo sinsimi. Lino tawe nagajisi, basinsimi wabiro wabapati, ajindi jomwe, tagunabete, mwenyiga, mwana tajigwe magani, obogunji, mboguli, imitu yobiro, taigonzi, wede kuba, imutwe omwe, lesa werede iwesa, imutu omwe, gunsi, ya wendelesi, Ibagwe, mwabona? Wagalireza omwe, wagalitata mwana, omwe osalala. Ereza omwe, uyendereza ya jonsi. Mwabone, eri ugabereza abuyo, masina ayo, abobo, mwaga jita, aeria, muya aeria, wagaugereza, muya oyo. Ereza mwenya, aendereza, jini jonsi, ugusulisa ichiriagwe. Dino, ambone, mwalija ejilino, Davida, wagayaguti. Wagaji sisi ntu zionsi, mabambe, hali gabotu. Alimi wagali nani gitwe, saa mwabona obo, mwya usalala, mbogo nzia kunani gamutu, pere gwerede guba, machiriranwa, abo nani ge. Imuya wanze ulagwa nzia, kawu nani gitwe, amuya usalala, yobuntu, kabu siya mbulinsagisi. Insoge ilagwa nzia, amanzi ngaonya, ayoya, avika wumi, mugati, gaweti, lavika wumi, munsoge, pere gunsi, yansoge, mbomi, iwansoge. Ila wondwa, ila suga alimu ilijis mwomi, na wujitaz nchi jons ezi witi, nzoe jita. Perebu ntu, ibuwa yu ninsoge. Mwabona, mama iwawechi bala gonzia, ibuga, iwecha mucho wonsi, wabu trinity, azintu zionse zimu. Aguba, ibanani gitwe, muya usalala, na wujitamarele onse, mburi magani mabotu, abwini, chagonzia igu jita. Perebu inda, wechu awa, ejo, teijita, mwabona ejo, chawambana, ino, jiriga botu wisi ya jeji, ndaira, ndi, mjigombero, jabanwa atubungwe, tunji jifumwa jino, mu, hotela, irino. Ambone, amlangire ejo, yotuamba, ino, amswirire, Davida waga jisi, mwini wagonsi, o, lukurusho, wabini, waga jisi. Ambone, bago ngorora, baga guira, baga siana, baga jana jintuje mwenchobeni, uswa, ubunanige obo. Bagaji tanchobeni. Wonse mbuliru kukurusho irweni. Pere, nyevu, amubone. Leza tagari muninduro. Leza tagari muninduro. Wareji si musinsimi. Gakede, moonya mwenyiga eo. Bagede guziba, mwabona. Davida, wagede guzibobo. Jinto jimwisunu, tureji si mupange bonse. Mbulitu mungwe, tulemu, miswanga no mipati. Yaje ndi Yesu. Pere, ibulumbu, bubora mbubonya. Wagabe tega indi. Burumbu weso wa miswanga na yesu mipati. Atuambo tuesu tonse. Itubotu tulemu. Mayage yesu mapati. Alimu yesu mapati. Iguyaga. Barisi uru. Awiungisya. Mamembala. Azintu. Yagu sanduga. Iguba inza njionya. Jonse. Jaga girwa. Seambi jeje guba wimpene. Ndamba jeje. Guba ushomega. Kumbire ilyareza. Oyo. Ula pugu. Njemini na jifumojino. Mwabona. Jonse wa sanduga. Kuga girwa. Burumbu mbubonya. Dino atubone ejo jagajitiga jindireza mujendi jagwe kabukalo abasinsimi bagwe batakalanga nisigwa uyami na buyo riyo wabugombi wapaisi usigabungwe mburi mbotu jitasunu dino jagu pagamana jonsi jiranyongana ikutinamu ya waleza wini ogwe uyojisore la mochwe ikutaribi obusenabo mwe mochwe Yijiri onse, yabu karo bonse. Mawana, uzuwa wapende kwaste, muya, wajisori la monya, mulirelio, ulijoero 2:38. Mawana, uzuwa warutha, wajisori la gunka monya, mulirelio, Wesley, mwende obu, wamamanino, wapende kwaste, pere obumbukara bumbi obunkwetwa ikuzwa iwana bwinga ikutale myaga ili siuru siobiro yagainda upendekoste na kulilolola na kupende pendekoste imuya osalala wakali mulilusa muya osalala wakali muli wesre ndicho ilyaleza limukunanikwa ili muya osalala wakabwita ku bantu babukalu kabera bakatalika ikuba akubozesya iwazipego bakaja nakuti winda ulyaba ibeni kulileza muya osalala wakakanana mnyambo ibinda mulimbapo bakabika manza abo abakwazi elyo bakaponesegwa bakasiyana mumuya mwabona obwakali bukalo bwa lwambululo ikuleta mungano kuchokera mu nchirirano elyo nchirirano ya mamanino ya mungano yakali kubika zipego mu mungano mulilusa mbwakabika ululamikwa wesile mbwakabika kusalazikwa pendekoste yakabika zipego pere nchizi ncho kakachita ibulumisi mbubonya mbulibulenge bwakosenya kuchisiko chawiti kakaphanga kapungwe ako kakwanaleza ikaimphene kulileza lino tiyena kuti jendi lino jendi aba bazikuwezerera zisiko babola anthu omwe babamba muzeso wabo peni ero tajiwemakani njindi ikayambo kapya mbuli mbopakayita ikuyothika kuswa mu assemblies yaleza pakayitanze tiibakali tambula tajiwemakani ikunji mbojakali japwini lubisyo musinali ya Jesu Kristo yakali kale general council imuntu waka yendelezi yakale muya wakabasi degale mbubo ilo mpao e chabola lagamba ula kuli ibamwi basoli ibanu babo tumaningi balamba e inga kwa jita nzirino inga barisa mpaula ibeni ikakuli barisi kuti mbweni ikuti na tabajiti mbofu kumuya abatakwe nchobazi ku Bible ikutamba jejo jibyabye lino kwamba jejo jakuli batamika mkambo kunyina ikusena mu Bible awo omwe pakasola izikwa kuberesya mabande ayo tata mwana amuya osalala alimitawe wakaberesegwa ikusikira ikukanso yabakutaosi mbungano ya Roman ya Katolika baka mboni babo veni baka tikizimu kintu chichonya mbosumini kwa Katolika ikutali njisho ya Bible pere busumini kwa Katolika nyabondo wa Methodisti magalika tutikizimu twanu azintu zionse mbukonya buyo mubakajita buyabukomena buyo ikuswa ulinjo peno jindi mwasika kupendekoste akumwaya bosumini bumwi obo mukajiri jatirite kulimbobo pere lino pitwa kwanakwinga lino nderyo zinamatizyo dilijiroba nichachuwa lino chindi zinthu zimaninite ezyo basi lwambululo zabakasiya yelede kuchulwa elyo malaki 4 ileke njikonja ikuchithajeyo khambo ikwesa jokunuzyo chikaminina ikuswa kulilesa kuya kumukame ukuchitha bobo mbombobo tachikwangi kubola unkhamo tachinachitide munthu omwe nchachicholesa chakachomezya muzimvule chakubola kwanakwinga iwakwe eliyesa mwabona amone jindi baphaizi bakuthausi bamwi bambi ndibakabwezwa kunaniki bwabo beni akunani bwakwini davida wali nanikidwe baibele chakamba obo pelenyo mwabona wakainda muchigwasyo jerobite wakainka kuchilengwa jerobite wakainja kunanike kwakwe mulubaso lorobite ikubanthu atiejo tobakali kuyeya ulibaso luthwe ejo tobakayeya muchibaka chachilengwa chaleza chisalala ikubusya eyo bobu mbwamba imwami mbwayakabete saa eji chajindi chajeji saa eji chajindi jerete chajeji saa oru ndiyandorwalesa pakutina musisimi walesa wakasimpe yonka kumbere yalesa rutanzi iwamba tata ino nchinzi mbuli natalimbwa akachita iwakainda kaindi kuli davida davida wakati saa chilikapoto kuli ndime ikukhala munganda ya kedara khabera bokesi lyalesa wangu palili awa kunsi ya matente eli wamlange natanieli ngati davida jita jonse ejo jili mumoyo wako khamboleza ulayepo uli chilongo ijaleza chinanikidwe e oyo mukuba musisimi akulopesi kwakwe alimweleza ulisinikizidwe kumusisimi wakwe oko busiku wakayuthuka uli ngowe ngati woya kaambire mulanda wangu davida ndanyomenera chamba chakwe ndamuyanda khambo kaje khambo munthu wakumoyo wangu weni alimindirize kuti nchende yakuti bokesi lyangu yede kuba munzira eyo ikubikwa kunsi ya chinthu chimwe pere ndiyo iyo tachiri jindi jerede chandiryo ikuchitika njolekera mwana wakwe kuchichita pere tikamulekeri kuchita paongoyu natanai wapola mbubawapo mbwamba imwami davida jomunthu chiphati Toga jisi jirubidi. Mbuli mbujagabiti. Tindi. Noga leta bogus. Mwabona. Utaji jiti. Taji sori. Elesa. Wamba kuti uyolegela mwana wako kujijita. Kejo. Mwabona. Kejo we. Davida wali nani gitwe. Ugwamba jeji kambo. Ijindi. Gajitana jitiga. Wagonja. Ikujibona. Mbubonya mbuli Abrahamu. Mwagayu. Yanda munzi. Mwenyika. Nyebo mulizi. Wagali. Uyanda ula kambo. Wagali. Uyokala ano. Ibuzu wakumwe. Abrahamu uli. Mumunzi oyo. Ili wagenda gonsi. Uyanda ula. Ili mponya abusena. Awo. Pagalanga. Walibyo atala iyawe. Awo. Kabela. Uyogweta. Mirenyamu. Uyokala. Mumunzi oyo. Ele mugu wa musisimi. Waganswa. Unanikwa. Walizi kuti. Wagali munzi. Usena bumwe. Elio. Wagali kuyanda ula. Ele nyoma wana. Jogunu zionse. Janguo. Jagali sisidwe. Ulingwe. Tijagali jabukaro iwawe. Kuya. Useremuga. Uli chohane. Awo. Waga ubona. Useruwa iguswa. Uliresa iguswa kuchuru. Oyo. Wagali munzi. Wabona. Zintu zionsu jede kuwa. Mujindi jasio jerede. Wabiela weti wago. Mujindi jabutororo. Na. Jindi. Jadelema. Witenda. Mumainza atobela. Mwona. Yede kubora kuinda. Mujisigo. Pao kubora. Mungadala. Jigwerele. Nakusumana namu. Jerede kuba. Jindi jerede. Ulenge bonse ulenda mugusumana ne muya waleza wakapanga ibulenge elio bonse leza abulenge bali mugusumana ne zintu zionse ezo yakabikwa mu tempere yakali chikwa chenyo yajejo chakabona kuchuru nyomola wana jisamu bajipengana ikusala kupona eyo yamba kuti uli jisamu ejo jitafi nyomola wana muntu wapengane la bome jitondezi kuti uli jirawo jirindira usina bomwe ejo jitafi ikutina ejirawo jansi jamwaiga. Kuri jisigare jimwe jirindira. Itata mbotu wa kuchuru. Wawandisumi ya wenda. Igunze jisitulisio ejo. Buzu mabumwe. Akujibona. Mbanga ye baga mkwai. Mabona. Ulanga windirira. Jisitulisio jajindi. Chejo mboja kabete mbubonya buyo. Mbri mbwega gamba uga. Ulindi nyonyonsi. Mbabo. Bagalingwi. Miu ya gunsi ya jipairo. Kairira. Jindi jila mfuboti. Ikutarika anoga buyo. Mutumwi waka jisi upampu. Jindi jila mfuboti mwami. Mabona, ujindi notu mwa, jejirino, mbulibu karo wesu, mbulibu wesu dao, ukede awa, uli, magumi alifuga, aitatu, uli jintu mwe, chasuga mina, marumi ulia monini arubo, uli jintu yumwe, lagu njia, ikupafunga jintu, obo, mbuenga ndanda, mwesu jack, atonse iwesu, ikuchogera, mwesu, kuhoza, omono, warumi obu, bugobushi, jinzi nchotu yandila, ujijita, uwa mugobushi, akusu sana, konse alubo, pepe mnene. Kambo tulingwa kuti, tiyoba aje njenji, jagule mialeza, oyu, ngotu yanda. Ewa kusuba nguba yandwa, nijisimurumbe, oyifu mwajino, ulinyiga mutala, amulonga, oyu, njabaita iguti, mbotu, wali onse, oguya, tiyomule mia, makaru onse, abutaman. Kambo zi, jotulingwa bobo, kambo kufuma, wita, kukufuma, eyu kufunga kuti, uli kufuma, iwita, wede kwa kufuma, ikufira. Wakuita ogu na pe nguatari iguita uligonse. Lautanaba wabulenge welede iguwa mulengi rutanzi igulenga gulengi na pe takuwe. Ejo itondesia jesu jeni iguti mkoguli. Mamone ababa paizi wonse basuide mzira. Mamubone igunanige uligabotu kunyina jirubite abunanige. Mubonya andijwe nguapende kweste pele amulangirile ejo jirengwa. Mwotuendela mo lino ibusuwa. Iguaga jincha, iguswa, ulipendo koste, nitoje mweje mbe, jenda. Iguti ni watari kwe musisimi mwenyiga, ambwe ni Davida, na agarurama. Mbombobo, pere mpawa kwa gaima Natani, kwa kasimpigizi kwa, kwa kasagwa, kwa petwa ibumboni, binda kulireza kuba musisimi. Amulangirire, ibogese mu Bible yonse, chikos jeno jachwi, ulindiswe, kambo, liagari ichwi liareza, mbogesi. Alimi diagali, amuone bogesi, eyo, njibagaleta, amulangi obo, mbagali jita. Chiriagavi kwa mbuse na kutanzi, ibugini, baga saru aleza. Inoleza, wagamba, kaindi awa, umulaguti, yerede, obo, mbolede kujitu. Inzira, eri, bogesi, mbolede kwenzi kwa, ayoyo, wagede kulienzi. Pere Davida, kunsiri abu nanige kwawe, mwesu wangu, utaji mpi eji. Bajisi bangu, nyebo nomu yanda igwa, bagamba usibana gazi, abumu ibombi, mutaji mpi eji. Tawema gani ibunanige, igwago, mwobli bonji, wede kusika mubusena buphedwe aleza munanike kwa Davida wakalika botu pere mwijejeta wakabotelwa akaphati indirira imonyenza chenze chaka jita wakaindirira amonyenza mujibaga ijakubika bogesi mubusena walio mutangi wakalikwezera mungona impya ikutali amyoyo yabalevi yegere kubwezerwa amabuko abalevi ayo atala lya moyo ichi taliri mumizezo liri mumoyo ikutali angona mpya yakali jinsi ejo jimwi ikaimini na jinsi jimwi jipya Davida chaka jita ogea ikukanana kabungwe gonsi kayosola kuba ijwiraresa talede ikuba kwinda kweswa abamalu na mabishopo bajisi abamwibambi ibatubungwe warondo bisio wa moyo salala moyo wa muntu ikutali mulimo wabukotaus imoyo salala nchintu yandisi yaru yandisi waleza mumioyo yabarumi abanagasi ukoswirira mwabona yagali ama kuko abakutaus bagwe bakutaus bagwe bagali balevi ikulibika akuko iliabo yaru mwesi akunyama na pobesi elio mulibabo nkambo yagali atala ya moyo wabo ibaga jisimu guli wajwi amoyo wabo amen lino jisimu guli wakabungwe ikango umoyo wago muguli wamunga yago na uyo yaga eji na kujita ejo na kujita jinto jemwejembe umuguli wakuti mbanjipoti mba ya kuleta kukabungwe ikango mujibaga ya muguli wajwi ilia mwami ikutegwa ibantu bagabon eji ilo soto akutari jinto jembe pere mwadibika angola impia lino mwabona balari nyamona awa mukanso yabakutawosi agwalo vikwa amabugo teyandi kuba asi kujana butongo alimi awekuleza andi kwa serino limwambira byobwini lino kongereze kwa iwa tuyanza twabugombe amakanso abukutawosi ichwi ichwelene lyaje indi jede lyabukalo obo yagalangwabuyo kambo bagajise kulingwa ikunji pere Davida mwami wakananigwa wakali mwami pere wakali mwami wakananigwa yebo ati ndiri mukutawusi unanigidwe kokuti kala kwali mukutawusi utasori kuba musisimi mwabona kuti na uli muvhangeri kala kwali muvhangeri amuyeye Uziya mumasuma a Isaya imwami mukubosi musisimi mukubosi Uziya wakali munthu mulemu munthu wakananigidwe leza wakamulongesya alongese kwa rwakwe ya nakakambauka ali oyo kulindinywe yende jimwe okuno elekuswa mumwi wakali sumpura kaphati jakuti wakaya kuti wakali konja ikuwesa uberesi wa muphaizi elyo wakakwesa muliro akunjira kumbere ya mwami kapera maloba phaizi vakamwambira uthachitejo Uziya pere wakali thukumuna imusisimi takakonja kumwambira nojipa chinthu iba phaizi vakali simalairire apo vakali kubamba malairire apo wakati ayo tali malairi ako Uziya uthachitejo waka babamba kumuna elyo wakainka imuliro mungati kuyothula ikukwesa inchito ya muphaizi wakali mwami wakananikidwe ikuthali muphaizi kamera awo baphaizi vakali kusola kumwambira uli mwami mubothuloko ulinanikidwe lesa wakathulongesya kuinda kulindwe pere uli mwami ikuthali muphaizi elo nyobe nobemberi tamwelede ikwambira msisimi jinthu yakuchita anyebo nobavhangeri ikwambira mwemberi wabona umwi au umwi ujisi mulimo wakwe ikuti na wazibisikwa jakurondo apaopo wakanjira gajisi mulilo elyo wakaominwa ansi ujisenda akufa inongoyu Davida mwami Davida usola ikuchita inthu chijonya awa gajikwesa uli wakwe eyo nchipotho elete kunkha kalanga konse ku anthu chinzi choamba sirotwe ujisi ziolo zili khumi ulemukulilesa Davida ndi mphwa muya oh wakachita wakamva chinzi nchoyeya Davida tena waumva ulemukulilesa wandihumpha atichingule akubona ikuti na chilikapothu atubone pakuti bokesi palizulirwa andiswe izulirwa akatikeso ngonengo twede kupusya masimphe bokesi chinthu chijonya buyo mbuli isaka ejo mbujakali ndikuzulirwa kuli uli Israeli achibaka yabafilisiti mbombopo pazulirwa kuli chijo elyo mbuli mbweli mkwa bonandiki ambepo vasirutwe vamyanda imbunga yonse ulemukuliresa vakakamba alimi vakaongorora alimi vakasiyana akusothoka mujuru ansi vakalijise muya pere nchinzi chomweya kuti thatha Chagari kuye. Oh, mbega tuma natani. Uye musisimi uselero oguya. Kwaizi ejo ya kujita. Awaro Davida. Peredino. Magabo chilo maningi gonse. Agwindirira. Amu yinza iwagwe. Kuhunka kujita jeji. Ya mubone. Uli nyamuna ama gugo. Agari mabambe alesa matanzi. Ulezi elero siyo sanwe. Ndianda kuti. Musirembe ezi. Ikutinamo. Ndabona. Mula lemba. Eru maminiti ali magumi obiro, maminiti ali magumi obiro, amwe windirira 10, abobo njosola ikumanizi ya ikusiga 11, ikutina kula kwenzeka, njobi ndana ibuyo chakufukambana, mulimbo ikonzia. Kawema kani obo mtu, mwasini zizi, lisa, mwujitila lisa mulimo, kawema kani mbo, mwusini zia, ogo ikunji, kona nikitwe, ogo kunji, mkori muna presbiteri, baptisti, pentekoste. Kawema kani na uli bishopo, daigona, ufumba ejo, mwajibede, mwemberi, mubangari, musesimi, ufumba, mwajibonja kuba. Uli ziero zio sanwe, ezio, ziere degulangani sigwarutan. Kawema kani ikufula, wabu nanige, obo kubota, mwajiriboja, obo bantu, baba ungorora, zintu zionse muya, tori mkujita, uli jerelo. Inubagwesu mungu kujendi, numujibamba mapepa anu. Samo wicharino gambo. Ino amu yeye, nyonse, mwayeya, alimwi, wagaisi kwa agatiganu. Ikutari, mwabona, niganana kujisi yonse. Ikuti, sega shoma, mugugana na umyambo. Hele, nda shoma, mugugana na umyambo. Venga, kugana na umyambo, kabera, kota jisimu ya usalala. Ibagulinto batanzi setini, yamba kuti, ne wakuti ndaganana umyambo ya bantu, abangero, senaba jintupe, mabona, obo mbundaniki, kwa muu ya usalala, yotajigweja kujita, abuntu, bulimu gati gago. Ulagwenzi ya uganana umyambo, kabela igwa gaiti, ndagajibona, gajijitwa, nyebo mulajibona, mabona, imwana kasi ulagwenzi, ugamba ugamaga ni mabotu, alimi, mabona, balagwenzi ya kujita gonsi, balakira masusu abo, alimi, ne wabobo, bajigwenzi ya gongorora, kukuganana umyambo, asintuzionsi izimi, Obo mbwini chobeni, mweredegwe ndera na abwini, iwachwi. Amuone, kawema gani obo mtu, mbwa kwanja, iguba usinezi. Kawema gani, obo pati, mbwa berese kwa, aleza. Kawema gani, nanguni, mweredeguba bobu, mweredeguba, ejentu, ejo, chaganana, mweredeguba ajin, jini, kubaibere. Mtu mwe wamba, Musa, gaindi ogia. Ndezi Musa, chagajita, ejo. Tayenche joleza, tari mkujita sunu. Ei, gaindi ei, nyaga ili magumi otatwe, gainda, Lutha wagati. Ejo inga, java igabotu, pere tajirinche jo, tari mkujita sunu. Ei, nyaga ili magumi, one ya inda, jinegoste ya gawa, pere ejo, tajirinche jo, tari mkujita sunu. Mwabona, jede guba aji ndijini. Jede guende ana arugwaro. Jede guba, mujindi jerede. Kwaviri. Hiruwa tatu, alimu jerede kuendela na munzira. Eochwi, yaresa, mwoleka jamba ikuti, jioba. Yivuati, ule mkulidesa, imu ya usalala, wandi wita. Aleluya, mbubonya, mwaga jita abu suwa pendekoste. Pere ejo inga, ya impana sunu. Waga wita ali Davida, agwalo, imbona, masimpe waga jita. Waga wita ali Uzia, pere, jagari rubide. Mwona, mwede kusaka na rogo, iguinda, jejo lino, mwona. Mwerede kusaka na rogo, winda jejo, lino, mutali mwe, unye mesegwa, amubatame buyo, buyo, niyamubone, alimi agwalo jerede kuhora, umuntu, wagasarwa igwaleza, igutali, igusara, wagabungwe, igutali kusara, wabantu, perekwe ndela na, uusara gwaleza, alimi kutina, mulombe uswa gwaleza, wajibunji jipati jiswa gwaleza, wede kuhora, umusinsimi wagwe, Ino kutina muyanda ukwaro, wajejo, Amos 3:7, mabona, ino jirerete, kulizintu zio sanwe, mwajeredeguba, mujindi jerede, jeredeguba, mujindi leza, chagamba kuti, jioba, jerede kuti, gajire mbetwe, mchuri ya leza, jereguba, mujindi jerede, jajindi ya leza, mabona, alimi jeredegu inda, usala kwa leza, yeleza, tayandi umiwesu kupandura ichi yagwe, Lesa, ngusi kusandurarwa kwe mwini. Tayandi maseminari esu. Tayandi kusonga wesu. Mbufu wafuwa. Mabona, Eva, wakaweza obo. Akusege kwa, ibu sandurozi kuinda kubusongo kwa kwe. Iguamba, oh, mulombe. Ulya mulombwana muntu musongo. Eyo. Tajambi jintu. Masimpe. Ahabu. Wakali muntu musongo. Belisazala. Wakali muntu musongo. Satan wakali mupyungi. Ilogo. Ukwene. Timanu. Tawe naba omwe. Wanu. Wali kukonja. Iku musunda. Tawe pe. Seamini a. Wina. Tawe busongo. Uyamina uyo. Arileza. Mwabona. Inoleza ulibuti. Walondijwe. Ilo mpao mbogo chilesa, mwapandura ijwili ya wemwini. Amusiri ya kabotolino, mutaimpi zintu ezi. Mbogo chilesa, mwapandura ijwili ya wemwini. Winda mwoli bamba kujitiga. Kutalibyo lio mwe awa, pere lionse, yandirio, ujindi ejo, jerede. Kutalibwa mba kucheti, noa, kwaya ukagamba uge. Ulinani gitwe, pere, yaga bwato, yika miliango, mwrimbobo, kabubambe nzira ei, anzira eyo. Inoguti, nagabika muliango atala. Mujibaga, ya wansi, inakuchi nagabika mpurungido, wansi, muriangu atala, mwabona? Kerele gula iriwa kuendela na ajendi, kambo, ejo, nchejiyo nchoveni, leza, chagari, kuya uberesia, jede uwa munzira eyo, alimi, jede kubora, kuinda, umuseza mubotu, wahumpa. Ndagamwa mulomba nagamba, jende jomu ikati, ndashoma kuchu uhuli ya mtu, ulago mbela baruasi, ndashoma, jirigabotu, pere mbole mkuba musisimu, ikati, ndashoma musisimu waleza, pere mbole mwe, ba, muna jeso buyo, ino mshu unzi, uwa mtu, ngogo nja iwi ita obo, ni mtu utazi ejo, tamba ula. Ibala ndijonya musisimu, yamba kuchi, musigo bunu na, iwachi yaleza. Bupandozi bubora vyo, guri yoyo. Edo kega mbosunu, teandegi mtu, oimupati werede, igutumwa gulindiswe, mujiwa, damu sinsimi, eria, mkambo, diyoba jiyogunu jojareza, jagayobununwa gulindiswe, winda, kusimpigizi kwa, kutondezi ya kuti, mbogusuwa, hora, achindi jerede, lasa, mchaga, ishomezia, kuyoba. Iliamu yeye, uyomba ibubi, yonsi, mwagabede. Yonse kuyoba. Iguga kwa mbubonya mbole iji kwa. Mbojo somonwa. Lutanzi uyotambula kambo iji kwa. Jijatili la kuyo witi igusigila. Yagunzia igusiga kusuba. Penekosto uyo wabili la kuyo murumbe. Igupa muriangu. Uchukite igusigila. Uga mwaige. Eri mpao iji kwa. Yo somoga. Kabila witi uyokara. Mbubusi kwa mwana. Mwabona ugobizwa. Ya kukabu kikabu ngwe, kariko onse, na mweyeo ya buyo, mwesu jaki, awa, ngusimaka na agali, kwenye wanu, awa, mbomu bede. Ya kunabete rubugurusho, pere utendela miyaga yotatwe, kwa hamana rubugurusho, ya bagatari kakabu ngwe, alindulo, mbomu wana, ili oimunimu wa mamanino iwaleza, wa malele mapati, umasuba aya agumamanino, wakawuka, miyaga ili magumi, wiro, alimi, ulimamaili, alimilion iguswa, kukuba kakabu ngwe, kia butantamuga, Yendi jonsi, ijigwa, jiri mugu somoga, tawe, nguweleke ramwi, tawe jintu, andirio, mwabona? Jonsi jirazwa, ulindirio, ta uwengi kuba rumbi, nguwete rino, pere tuzwide gireni, bombobo, elede kuba mugu su, wamona kutitube, babo tu, ibatetete, kugonsi wanjicho, igunji kwa gireni, tatu jisiru sinisyo, usetegana, jintu, joto elede, iguti, Gatu jisi agati gesu, igusiwa utimu ya waleza, mumi, awenda, mchuri yagwe, akututondezi ya zintu. Neguba, tule jisi, basi kuli jengezi ya, ibabechi, ibabuga, ino ejo, chakujitanzi, ugujenga, ibabe ligamba, iguti, bayojita, mburi jambre, ajanesi, mbuagakasi ya Musa, mbubonya, mbubayojita, aba, mumasuba agumamaninu, mwabona, barajita jintu nchijonya, igubola antomwe, akuli kopela, mbubonya buyo, mwabona, amujanjere, amulangirire injisho ya Bible, amulangirire mulumbe, oyo utobela, zitondesyo ejo. Ijiri, ijigolo nchijonya, jaga indi, ya mulumbe na, amujerobe. Lezo wakatuma malele, azitondesyo, ugwerele siya, uswirila, kwa bantu ibagwe, jindi jesu, naga siga, iguponya buyo barwazi, simisimbi, mbubonya, mbubaga jitaba sinsini. Mbubaga yeya, obolemu, ulabola, yoba mfarisi, yoba Musa tugi, pere wakati nyebo nunchela ni yansoga, abaji pire, igati, mriba uso wanu chabulosi, mirimo yawe, moyo yita, igati, mwataria mubiri, wa mwana wa mtu, unywa ibulo wa iwagwe, unyina bumi, mulindi nye, tagaji pandura, tagede, uji pandura, aleluya, ejo jagali, jaji ndijembi, jerede, wagamba buyo ejo, tagede kwa amba, ndijita ejo, iwotezi ya tata lionse, ejo ogo, nkubamba ijwi ryawe ikuti nansi yeci bumi bwangu amirimo yangu ndayenderane ajwi nderere kuyita nkokuti mutandishomi seri nguwe ikuti na irayita pawo amushomi mirimo ikuti na tamugonzi undishoma wagamba amone rino ezyerero yerede kuyitwa ino mabona leza tawe nakayibununa chithu kulimbapo kupinda kunzira yakwe iphedwe ukayibununa kupinda kukuhumpha phere chakali muchilengwa jerobede wabona kuhumpha yonka ikakotu phere kuti na ikuli muchilengwa jerobede wiya wenze kwa ibobi mulembo mukweza muchonga akuthukula chigamene na ambakani kulabamba inzira yawo kugama kumbakani phere ikuphephera waruwo kulakonja ikuthaphula lino mumothokala kwanu mwaseremuka mamayire ali makumi ali isambomwe makumi ali chiloba moora yeryo ikuphephera iwaruwo ikuthaphula kulakonja kululamika kwiri ako kuchoka aruwo kuyenjeza mumugwagwa aruwo phere mushonga tokonji kunyena chinthu awo yakululamika mahweri ayo alaimpya imbakani wabona werede kuyenda muchilengwa yacho chithanzi mbubonya ichwi yaleza mulyede kuyendera muchilengwa chacho chithanzi kunyina kupephera waruwo kuneni yolithaphula thakwe kamungwe kanini na thakwe chinthu yolithaphula thakwe yakupenzekwa kuneni yolithaphula isololedwe kubusena ibweni lyowuma awo akwalo ilyo mphawo leza chindi yauma ibusena obo leza uyolisimphikizya iso lyapoho mubonya ejo chakamba kuti uyojita mcheji pojibede mumakwaro oyu mbubomu mbamba imwami yobola kuchitika cheji we mwabona pawo pomubede inoleza thakwe nakachiupunana munzira yakwe iphedwe apopo pakasumana napoyo akuchichita kunje lyachwi ilyakwe alimwe kunze ya jindi jerede mubonyapoyo mulimo pachitha lino jindi wanthu thakuwe makani owo mubasinizije iusola umochithera mulimo anze ya nzira yakwe iphedwe yonse pakayinjonganya muli balamu balamu wakayeya kuti wakali kuchithera leza mulimo zinamuya kuti leza ulabeja zinaleza lyonse ulachintcha muzezo wakwe ibanthu panachitha suno mbuli mbwakachitha jindi nakamba kuti banakazi apanokheri masusu apo pamba kuti thulakonza ikwakhera umwe nini anene wakamba kuti inga twachitha mukweso nini anene wakamba kuti toyandi ikuswelera ithwambo thopsya mwabona esa eji inga yachithika eji kuchithika nya nini anini wakamba popo leza thachinchi muzeso wakwe zinamulashoma kuti balamu wakali musinsimi baibeli yakamba kuti mbwakapede namulashoma kuti wakali musinsimi inamu yeye balaki wakapoora mulingwe akuti payakunsererewo kuyosinganya ibanthu apa pambo bavumba mnyika balo thapali ipakapungwe akwalo tachirejesi balo chikama buyo jimwayikide elyo ndendu senkumekume ziyanyika inoko ya kunserero ukasinganye banthu apa nkhapera ndiyokuphathera kuli nchicho ilo balamu wakachitha nchonziyo ejo musisimi chake de kuchitha wakati ndikonkhaphe amulindire buyo awa imasiku onse amuleke ndipone ejo leza chamba ikuchitha apopo wakanjira wakati mwami kuli banthu bamwi anze pali andime apo papoora palimudyanda kunkha kunserero ikuyosinganya ibanthu ibambi kunserero okwiya ikati chinzi choyenda kuti ndichithe kuchatikizya nchicho ezo wakati uthaunki khambo walomu banthu bangu balamu wakaswa ngati amusumanane ikuchokera kung'anda yanu ndikwenzi kunkha andinywe ezo wandaambira ikuti ndithachichiti ndino ndelyo chwi lyaleza lithanzi ereni uthaunki ero mphawo pakachokera ngati yepolisi bishopu wako thaswiriri mwami wakati mwambira ejo pyothoyite kuyandikana imali machonto ndashoma ayo inga ayomongeresya nathe ambweni ndomupamba ikwa mwalu wachisi ambweni ndomuchanena chinthu chimwe chiphati chakuchitha poyanda ndomupamba kupa bishopu thamukonji ikuziva ejo cheyochitha awa ndomwambira ejo cheyochitha nyepo palombwana tamuyithe ikapothu kukonja ikumongeresya akwalo ma yesi ama henchi anu ikuyomona akuletha kuweza tazilikapothu takonji kumuswirira yothumachikama chiitheloko kunserero chankhumekume mphati ikakankha kunserero okwiya ikati mwi balamu mwi balamu ikuchuswa kulinduwe ndakulethera nthuzo ikuswa kumwami mwachula pakwesu mwabona ino mwi balamu elyo bwambe bwamabala obo popwekathirwa ntchopeni Awamba lino mwami wamba kuti uyogusumpula alimwa gwalo uyogupabule mubupati yeyo yabolize bakupede byo mali ali bobu iweza kubatera ogu ere mwami wamba kuti uyo uzya zindi ziyotatwe uyo uzya zindi ziyotatwe kuti na uyobora iboyo igwejeweza pao balamu wakaba amanza ababa nokuba wakaba miseso ya bufuafuga alimwe wakako panya museso wakwe inamu yeye wakaitaleza iguinda ulinchijo banani kitwe pere wakako panya lesa poonya au uguswa kumabambe matanzi elio nchejijo jikamilina hene koste nchoya jita ubampo nyebo nobabu mwi nyebo Lovana treni. Kamba kampo. Mwaba. Itubungwe tuandeni. Mwagalibunganya kamera. Mwalifikide. Tamugabwe garubo. Nyo mwabona. Mwagali. Gwerete ikukara. Arialesa. Ta. Mwagamu kwisya. Mwasembulisi. Eyo. Mwamba ibantu. Ere. Mwagalibunganya. Akuchogera. Mwonya. Mwumarusi. Mwumwa. Mdijatiri. Gaswa. Zintu. Jonya. Mwumwa gaswa. Mwurimu wabunka. Mwumarusi agwe. Angurube kuntimba yayo, ndausa kuti ndamba jeyo. Amunijatire, ejo, tajiriga botu ujimumbiri oguno. Mwabona, ndamba buyo ejo munyama. Ambona rino, chejijo, chewamba, umarusi, nerede ibu jamba bo. Ibara, liari gabotu, pe, keri ya berese kwa ibu yo gabotu. Mwabona, ya berese kwa ibu yo gabotu, pere, iguta liamba uyo gabotu. Nyomulisi, umarusi, mburimu kwa mga chogera, umarusi agwe. Utina assemblies ya leza, general council, bagabunganya Pentecoste mubusena ibu tanzi, akulanjisya, mbriyeyo kutekwa, bata sumini, ziyo bunu ziyo, zaata musi, ibabu mwe, mwagajutaji ntuchijonya, mbobu ti mbobu galino sumina, murumbe, waru nyungu wanzoga, mwagabirisi ibu tamani, azintu ezi simwe zibora, mwagabunganya jagu chatarugo, jagu ti, tamuga, ilegali, akwalo igunjila, mwuriango wanu, Chijonya jintu balamu, taga jita, leza, taga jincha, muzeso wagwe. Abo balamu, wagaya ogu ya aguti, mwami, lino langa, nejanajo wenchopeni lino, jagwa mbolemu. Yebo ulisi, tegali, indohuma, pere, nijisijo orwe, jagwa mbolemu. Ino, wambanzi kujatikizia, inkugo lino. Mwami, jino taga redi wamba, bobo, wagalizi jikamina ejo leza, taga mwambila kujita. Mwonya mwomu jita, onse wanu, nyebo, nyumunga pisya, musinari ya tata, mwana, mwya usalala, atuambo otu, tumui tuwa baibe, otu, werede iwa, mwuswa obunu, mwurisi ejo, jagu jita kujatikizia ndirio, inkulisu mina, jini mwabona lesa, kasipikizia, chantangara kuti, njabwini, oyongulesa, kapandura iti, jagwe mwini, peresena, mwyo jijita, pepe, igabungaganu, kakamusumi jigu jijita. Ibonji wala kutawusi ogea kutukisoni, ahu basiki irira, ugapepele, jifu mwajeno, mwesu imo, tewe ijintu ya gurwana, mwesu brok, assemblies intanzi, ambungano ya burongwe. Nyebo nubaharumi, nagarigo jindi jones eyo, imoga ndiregela nukuba gunjira, ndi masimpe, imoga gunja, tamugonji, agusiala obo, mbomvede, tamugonji usumina, jiobu nosyo, kambo, murigabungwe. Iyo musirire, mwonya mbole usia, mwaga chaigwa kambo, wakari kunsi, haku humpa ogo, wabubechi, mbobo wana kristo, mbobari mungu swegiwa, lusi uruwabo, mutubungwe otu, tuwagare, kambo babika ijanza, iyabo, bogisi, kakuli, nabasari dwe, ujitabobo, dino mula kunsia, ulichoma, na kutalichoma, jiri kulindinywe, leza mubete suwan, leza tagwe naga josia ijwiri yagwe, Ejo chaga amba, chindi jitanzi, ulaja amba, kujindi jose. Wagambi ya baramu, utaunki, ili mpawa baramu, waga chogera gati, pere mwami, sena ndinke. Lina mlange, leza wagati, kusumanana, lino, wagamupa kusumizi kwa gunka, uliru yando, wakusumizi kwa, waleza. Alimwi, ikutariru yando, utanzi, waleza. Sena mwabona, ili openzi, niaga njilamo, ili ufuma mtu, yoyaga ijuntu, jile jose, ufunga, ikabunga, Na kufuwa jintu, anze, yetuli alesa, mwusenga, usungana, alemwe jiowa. Jiofu kama sumpe, mwuri jintu, jiri jonsi, kambu, yetuli alesa, mwuri ugo mena, wadabu inga. Kwenji, igubamba, iwa u, konse, kuboko konse, jivelo jonsi, ezi ntu, zibora, mwujendi jasyo, yerede. Elio, pende kwa ste, mwagajibamba jintu jomwe jonsi, ya bobo, tamugonji, ikusuminaji obunu sejipia. Kega ambo, chomukara, konya mpomo vede, agufa, ilasumana na wenda, manengi. Chambi, umuje cha, ugatala. Peleza tayichi mzezo wagwe. Ikusala wagwe, ikutanzi, ulirulemi. Chobeni, akogoleza tayichi mzezo wagwe. Pralegera, ibuyo kuzumanana. Muriando, iluwago, wakuzumizikwa. Leza, nguleza mubotu. Mburi orobasi, mwamba. Nguleza, gwalo uyo osya. Amulange, mbubonya mburi, mwamba. Mbule mugulireza, ndianda kukana na mwambo. Uyogulegela, ujijita. Pele ejo. Ejile jitondejo jaguti ujisimu ya usalala. Samula yeya, ejo Tomaso, tagamba, sikudona iga mtala, chitaguti, ndaba ajisibyo, jimwe, ndere unjisya, iminwe yangu, munembe isiagwe, manza agwe, amurubasu iwagwe, se, tegali shomi agwaro, lino, pao mpomovide, jintu chijonya. Jesu wakati, pao wagai, Tomaso, njisya manza ago, pao ikutina, nchejijo nchoyanda, ikusiba, mwabona, lino utina, Muyanda igazira ya Tomaso bamuyambere kere wagambanze ino mopati iburumbu iwabo abo batanagwini eryo ne babobo barashoma amone mugoje tajeji wagaje irufu wa muntu sinizije igwi kajanzali yakwe abogesi aguri tage de kujijita imwarumi imulemu usinizije aya kutibuna nige sindu yonse yagali byogamotu pere bogesi yagali igwendera munzira Yeyo irubide. Ibasune. Ibaibari ya gati. Yaga sungana. Igu talibarevi. Ibasune. Baga sungana. Kabela ingwala. Yaga sendega. Ilumarumi usinizi. Moyo wagwe uzide irwendisho. Wagabika jindari yagwe abogesi. Iwale josia. Iyo waga umwa. Yagufa. Kambo. Unyina imuntu. Wagerede kukuma abogesi. Iyo jita. Muna levi. Mwabona uwaleza. Mwabamba ichiri yagwe. Ibamba jirungwa jagwe. Bamba machiriranwa agwe. Usia. Waga umwa ijinsenda. Ngoyo Davida, kuligwa onse wagajicha irufu. Wa mwaharumi, apenzi pati muguba unani. Amuya, poviro, babo. Pere, kaba suite, mjirengwa ijalesa. Mbombo bona, wagafa. Ujaga yose Davida jarufu. Yagaitwa, isina, yabusena. Mburi mwesu jaki, mwajibara. Mwabona, wagamukwara oguya. Zende singi, tumungwe. Ntwagajita, jintunjijonya, ubasho mibasinizi. Mugano ya Katolika, Methodisti, Baptisti, Mugano ya Kristo, Nogoba, Pentecoste, Ajitia, Ilofolonji, Wagumuya, Ajintu Ejo, Chijonya, Jindi Diabora, Ajintu Ezi, Zabagachana, Ejo, Tabagonji Usumanana, Uyambele, Kambogaguti, Chejijo Ejo, Igabungwe Igabo, Choga Shoma, Amulange Suno Misuangano Mipati, Yangusu, Jintu Chijonya, Tawen choka jita, chita iwa bamba, iwe ingira guba, iwa nabake hena gobire, igubicha guinda, guba gabete, mwuse nabutanzi. Guba bamba guyuma maningi nchobeni, guba ora gubini. Guba gumui, warubulu siorupati, elio bonse babu. Balanjira, kasumana na anini, akuchogera, akutariga, isibi ezi, yonse alubo. Bangwa warubulu siorumbi, bamba aaa, nagareji siji mwi, jazi ntu ezio, nagasola, unyina jintu, unichijo, mwabona. Taba zejirengwa, taba boni. Ndagamwa mufangari wesu mupati, Billy Graham, ya kede jifumo jemwe, ugali mbabura, muli ibobu, habela wakati, nda, ogunu, wakasumpura baibere, Murosleo, Kentucky, igati, ngoye mugozi yani waleza, eyo oyo, ngwabwini, mwarumi waga ambaga simpe. Wakati, yebo wainka, paoru waga inka, umunzi nkabela wakaba amusandu omwe, uchogera oguya, wainda, mwaga omwe nkabela, ikuba, abasandugi bali magumi otatwe uzita umusanduge oyo bali pere ndainta umunzi aguba abasandugi bali siuru magumi otatwe kavera ikujogera umyezi iri samomwe akutakwenge kuchana ibali magumi otatwe wakati sena umunizi penzina igati ndinywe nabagamba usiba tolo igati mulakala ya utandabiga mauru anu adesige akuita ibantu aba winda ufoni mujibaga yaguba swaya Iguamana, jirairo, agugana na kulimbabo, omoyo wangu, wagari kupia, ndagayea, omuntu mbulebo waleza, ndasulaiga, utazumina na andwe, awa, pere, mbani bagambawosi, wagari batolo, umusandugi omwe, iwa paulo. Chinti nchaga jita, wagamutola mchui, wagamutola mumurumbe, wagamutola ogo, waga janaresa, moyo wagwe, wagari kupia, wagajitia ijisi, igusugamina. Ilo jintubuyo, chojita, wabika, mumungano ya Baptisti na Methodisti na jintujemwe, tajikambi, taguwe ijipia. Iye mnene, omu lagi ejo jwi, yoleka chomesia, ubuzwa obono, atusibe na ncha Methodisti, Baptisti, Pentecoste na jintu, jabuzwa obono. Jino inga mwainka, yobala makwalo anu, amwezi aya magoro ngendali ikubarulula kulindinywe yobonocho ayalo ikuti nendali jesi jendi ni ndarubala pere si jesi ni jesi maminiti atandila ukumi aobiro na kumi aone ambi nerete ikuchara ujihindi jarete a 11 ikuti na ndasibia kapoto amone Malachi 4 yobonocho 10 zinamatisyo zilijiroba senatali ambi Bible. Lino amulangirire wakali angelo mutumwa ikuswa ujolo amutumwa wansi elu aome mutumwa wakali wabukaro wambungani wakati mumasoba wana na lino hawa wasiga angelo mutumwa ibala angelo ibala yajikwa liamba mutumwa laseruka ikuswa ujolo kabela wakabika tende iliawe anyiga awisi akugonka iliawe oye upona lionse ikutijendi ejo tajikabirimbi saa mbombobo Kulijongo, kuzunguluka mutwe wakwe, asinthu ezyo onse ngaziyitika nchabeni, oyo angelo wakali Kristo, masimpe. Pere nchinzi cha agamba, pere kumasuba angelo wajiroba, ibukalo wambungano yajiroba. Yonse yiri nkonya kumamalinu abukalo wambungano, ogo, kwa jisiji ntumaningi, mupaisi, wakanyonga nyalogo, ibusigaleza utuma. Mutumwa, kabela, oyongo mulumbe, kubukaro obo, wambungano. Paobara kwesa mulumbe wakwe, kambo, ulapona, iwaga indi igashonto. Aresa mpao, bala kwesa mulumbe wakwe, mujibaga, jagusumana na, kubukwesa asimwi isyao, babamba, igabungwe. Eyo mpao, balasiga ikupanga igabungwe igambi, mutumwa ombi, ikupwesa umwe ombi. Yonse mwagabona mpugu ilangu, yotuwa ingwa, yonse. Imakalu ambungano alijiroba, ayo, ngaganda ambira, ayo, ngemi nambole, kamboni, ulileza, uyobete kwa kukusuwa kwa rubeta, kambo, gangao, agaswa kulileza, ikutari kukuyea kwangu. Amwane ogono, nagaya, wande, ikuswa, ulijejo, utina, nagari, kuyoba, yeyo wangu, mburi mwesu, Jack, mbaga, ndambira kujatikizia angelo, ogia, obo, oyo, ikuti Kristo, wakari mubili wabolemu, ere, ti wakari obo. Yagali kutondeja kuti mulumbe wakali luleme, uleza bupati, wakali leza. Mwabona nchintu chigonya, ibuyo, yendagali kukamba uka ikuswa. Uchwi, uchwi yonse li papu pandrusi wachwi. Lino ya kuminda lino, mburi mbotuli bambira, uchala, mga indika chonto. Lino wakati, umasuba a mulumbe, wa angelo wajiroba, angelo wansi, ibukaro wa mungano ya jiroba, hao onse, ayama sesege, agasibu, igaindi, winda. Muli aya makalo ambungano ambi alisambomu elede kuyoburuwa ponyo ajindi ejo. Hey. Ejo nchejigo nchobeni aboba angelo choba gamba. Nzezi na matizio zirejiroba na kuchurua kwa masesege aya. Elio mwasolega waleta utubungwe oto wimpana uli choba mwesu ala umuna mbole gumuna si akutagata. Hele yonsi bagajita. Ere nchajendi jerede. Mbanga ibazi kuti obu mukalo wa mungano ya jiroba. Amuambe amen. Mukalo wala utikea. Utapisi obu lesa. Mwaga swida ikuzwa. Mwuromo wakwe. Ere wa swida lesa ikuzwa. Mwuromo wapo. Takuwe mukalo ibundi. Baibere omu. Jeso. Mwaga chanwa anze. Yaswarega. Iguonko mwana. Ujogera mugati. Laga mutandila anze. Wina kuberega amwe. Nguni jeso. Itwi. Itwi. Yaga tandila anze. Iziwelele. Yaga soeru anze. Weti. Iwakati, ndi kwekumuli yangu akukonkomona, kabela kufunga mtu, ulimu zianzio, ogia, uyongwa ichwili yangu. Oleza, kubaruse, jagalika indi, jindi ulia mtu nagafwa, ulia Davida, avunanige, wakabona, ejo, chaga rubisya. O Davida, yebo omwemberi, saa tobwene, tuyanza tobusumini, atubungwe, itwago, tojatide iguti. Tulefkide, dato wene ejo, tatujita, ulimugo jaya uza. Iufago muya, kabela, ulagamwa, igambo, chokutawe lumulusyo. Iulegela ibanagasi, ibago kukela masusu abo, kupenta masu abo, agusama zigonkolo.
Send your boys away to Ricky schools and so forth like that, where half of them comes home homosexual.
Igutumina abana bago balombe, igule, kuyagu sigolo, siyabariki, asimwezimbi mburi ezio, ogwajisera, jambabo. Kwa bora kunganda, gabali, basigulala, baru minyina. Azintu zionse, amwane kuyanda kwa Davida, wakali uletai bogesi, kunganda, yagwe mweni. Oyo, te wakali, munzi, wakwe enderezezia. obo tigwakali usena yakali usulilwa mu Jerusalema pele Davida wakali uleleta ung'anda yakwe mwini wakali kuyanda rubukolosicho ikuba ukabungwe kakwe mwini okuti na uli wa assembly chibotu kuti na uli wabumwi chibotu kuti na uli wa Pentecoste uli kabotu mulimoto omwe wakati mukezi Branham mbokuti mbo yakuba amuntu ikusola kukuswiri ngati inga ndabona Billy Graham uli ibambide ikabungwe konse mujesi ikuba angwe inga ndabona Oral Roberts bonse iba Pentecoste bali antomwe angwe nchoveni pere kati uli mukulwana chinthu chonse kati mbokuti munyika mbokonja ikusola kujana munthu uli wonse ndakati nguleza nebo ndi mwami ndakachisanga akuthanaba intalisho yanyika ndiyo tilahila sikati amasiku kuthegwa bamwi batha chisompoli ikuswa mujanzali yangu Isaya ndiyo tilahila ndakachisanga ndakabika masina abo mubuku kakuthanaba ntalisho yanyika ikuyinda kukukanzwa ndiyo yitilahila osumana nabwo yokuyenda ndiyo phamanzi yebo kuchisansayira konse mbobo mwabona ndiyo yitilahila sikati amasiku ikuthegwa omwi wabo adasomporwe ikuswa mujanzali yangu eyowe galibyanda ikuti lisike kumunzi wa Davida muchiwaka cha Jerusalemu wakanyina kusena wakapambidwe kulindiryo kuchindi ejo khapera mbochipete asunu ayamasisiwa pati akakhungululwa ikuyinda zinamathisyo zilechiroba thakukwe ikusena muli kamwi kathupungwe nga galika iwo akapungwe ikuti gaabweza lwendo lonse kuswa kulirusa mane mujendi jabomwi pa Pentecoste takukwebusena ibukonja ikwaathambula naba munthu takonji kwaathambula akukhala mukabungwe ikakwe kuyerera ikuthopera kuiti na kuyinkha anthu omwe achigwa nankha chimwi chayanda Kristo nde bokesi Yesu ece bayanda kabungwe kapo takonji ambone takonji kukweserwa ang'ola izipya ziyathupungwe mulombe wakwe thaukonji kusumana na ang'ola yakapungwe ikapya kakuli werede kubweserwa akubowola kumoyo wa musisimi thaukonji wakachichomesa walo uyoba mubobo iyonje njira muwerede kuba bobo ikapungwe akakaluthambule nekwa kukonja kuli thambula eyo balokhwe debuyo ikuli ndiyo mbuli ibajuda mbo bakapete chindi nibakanzika jesu kuyingano chindi jesu nakati tata mbobalekerera thapazi achalo khepachitha thapasampha uli phere amuyeyo yabuyo inokuti nimwakali mochimo ejo nchikanya amesu anu kaokhwe deloko chakuti thamukonji kusinsimuka akubona ejo chichithika nekuba ikakunja ikubona ikuti oyo wakalipeza wabo nguwenya jindi naye akanzikitwe alya achiyingano abalo kabayimba mtemba uzye 22 mutembere nyaka nyanda yobiro kuthanthamuka leza wangu khambonze wandisiya makayasa mathende angu amanza angu mabona zifuwa zyangu zyonse bakandi tunamina khambonze wandisiya ili obya leza nguwenya oyo ngobakayimbira ikofara ikukhwene kuyerera umwanzika achiyingano akuthachiziba ino sa baibele taliyambe kuti mbungano yalaudikeya eyo iyeya kuti ni mphati loko kuyinda kumamembala ayo athupungwe inga kuyoba sijinswe uphengede mujathe mofu akuthachiziba inokofara jamba nzi ikofara jamba mbungano yalaudikeya mbuli mweyakachitha mamanino a mbungano yabajuda ofara nguwenya Kristo oyo ngobakabikha anze kakunkhomona ikuswala kunjira sijinswe uphengede mujathe uphengede mofu akuthachiziba olesa obaruse khambonze kuiti keyi thachilali mubuso wa mwana oyo obwiya akubona wola niyotuponamo yeye Kristo ndi bokesi Yesu pere njira yakwe nthanzi yakuchichitha paongoyu mbwapede bakachisimuya wakwe kapothu tulisi obo malindira kumwami ikubona makanzi akwe ikuchwi ilyakwe ilithanzi mujindi chalyo yerede ikuti lisimbikizigwe eyo nchachicho nchothwede kunochitha yonya lino elyo ula unayikunena rushomo lwabo winda kuchwi ilyakwe ikubuvona yathondeiza makanzi onse ayo ngakachomesa ikuthali manchenjera a munthu ukabungwe ikuthali kubambira mamembala bokesi Yesu thopeni balechisi bokesi lya methodisti bokesi lya baptisti bokesi lya presbyteria bantu bonse bayinkha mubhokesi eli mumaphenzi maphathi abora mulemukulilesa ndakababatiswa mubhokesi lya Methodist Presbyteria bhokesi lya Pentecoste ulivyo bhokesi lyomwe mu Jesu Kristo alimu walo ndijwi amonelesa wakaambira musisimi wakati poliapoko mucisumano jakale ni musisimi wa cisumano yipya wakati polia kapoko kanini kambonse kutegwa musisimi ajwe babe omwe mwabona ilo ndiye bhokesi ijwi lyaleza lezo wakasomesya ijwi lyakwe obo mboliosulizikwa anzira mboliobora ikucitika ndindi akusala na kuinga wakwe nzira mboliyoyitwa jirachitika konya kumbere lyanu muzina ya mwami kabela obo nkwinda ujwi litanzereni imulumbe wa jindi chakumangolesya poli awa nanga ibayeya Heywood jindi nakalemba uyoba mumoni kuthandira jindi chakumangolesya ikasira kayakupolemu muyokachana nchopeni iye chichomezo chakumangolesya yasinamatiso zilichiroba yachiopunusyo 10 Malaki 4 Luka 30 a 10 amubare Deuteronomy 4 power 1 a 4 pawoka mphango ka 25 a 26 akubona ejo takamba kujatikizya buzuba obwa mamanino oyo wakale musa akaambira Israeli ikwamba ijwi lyonse ikuthayungisya iyo ntho yemwe musa ulya musisimi wakali obwa akuthala kubona elya ijwi lyalesa iyolesa ikalembwa ulinguwe akusimbikizikwa kuinda kujanza yalesa mwini yakalilemba iwakati amupambe ijwi lyonse muthayungisye iji ntho yemwe kulindilyo nakukhucha chinthu chemwe ikuswa kulindilyo ulakonzya kubala jejo mukamphango ka 25 26 ka Deuteronomy 4 amone muthayungisye kulindilyo muthakwisye kuswa kulindilyo phambo nawachita lisa uyo kusiya chipehela iyanu uswa mukhoko lyapomi nkhapela chithonde chakuti thokali mbuthwa yakwe amuyeye nthu ziyonseleza ndiyakathuchomezya nthu ziyonseleza ndiyakakanana kulindiswe nthu ziyonse ezyo ndiyakaambwa kulindinywe musina lya mwami ndiyakachithika leza tonapambide chichomezyo chimwe kukakirwa pere wakapamba zichomezyo ziyonse ezyo ndiyakamba ndathwambira wakale bwini iwa myaka eyi ili makumi owiro tirepot ndakakambauka kulindiwe kuinda kungusu yalesa akulemeka babulemu bamwe mberi wanu khabela ndamubwisa kulungulusi suno akalopana kasi bakaleka ikusiyana kaarumi bana mapenzi ikuponesekwa kisinsime zinthu yakede kuchitika takukweye chimwi chaziyo yakasola kukakirwa ndino wamuthanthamuke thupungwe oto tumusorera kulufu samuel wakaima ikusipa pomwe khabela pakati thuyanda mwami thuyanda kwambole bamwi ibamunyika ma samuel wakati muthakwezi oyo mwami uyothola pana panu palombe apasimbi alimu yochita eji akuchita ejo wati nya ndezi mulilulemu pere samuel wakati amuswerere indeme zina ndakasola ikweza mali anu ali onse zina ndakasola kumulomberera yakuponena zina ndakasola kumwambira kuti mwerede ikundipa ikuhola kulibopo ikuti ndimupambire musangano lino amulipete nopeni neliba eno mwabona odi sena ndakasola ikumwambira chinthu chemwe musina lya mwami itha chakapora kuchitika takuwe chinthu chomwe o ii samuele takwe nokatulomberera mali thokali kuyanda zinthu ziphati samuele obo mbwini kazinthu zyonse nokatwambira musina lya mwami yakapora kuchitika pere samuele kuyanda kapungwe kesu nokuba pawoka muya mukakabwese jili kulindinywe mbombopo mulakonzya kuyeya kuti muyithilalesa mulimo alimi kuti na muyabubwa munzira yalesa yakuchita muyosumanana iweye nyonganya kuyabuya akuyabuya ombungano yalesa mumi akaka kujathila inzira yangu yabuna Irish agano ilyangu yakutana pere mukusinizya abusolazi ibwa moyo wangu nyebo noba assemblies yalesa nyebo noba bumu Presbyteria Methodist kufumga mbomuvete amuchije kambo kabombi bwana amuyeye amuzwe oko masi ali mukumwayika Israel ili mukusinsimuka ikulibambira nkambo kabasyalizi zithonde ezyo basinsimi zobakamba kumbere mazuba athu bungwe akwana amoyo muyombo yosha amubwede nomumwayikete uli mwanu ibusu wabarunonuko waswena nyo ya bantu yawesuka kambo kabuyofu amusure muya wakwe amupukute malampi anu akuyaka kapotu Amulungu mane, dununuko rwanu rwaswena. Sena mulasho mawobo, tuli kujinja mamanino. Tuli wano, mulembo, bulabwanda. Ubora kwabiri, bulafafu. Nabwinga uli mukusarwa, utirairwa, ugusigwa. Ino ejo tajambi, ukusigwa. Umungano, iyo jamba, ukusigwa. Ubusi tubungwe, waledegu nkagumbungano. Pere utasangani, igabunga garigonse. Jesu wakanjilana atumunga atonse. Pere tagwe, naga sangana, garigonse. Tagugwe, naga imina garigonse. Pepe nchonsyo, pere wagari agatigabo. Kogo mumuni, kowele de umuaisigwa. Eri amukare konya, inkomu vede. Igumwaya mumuni, mwabona, kega ambolesa, agubelesezia. Iwantu mafonzala. Mumi hoyo, ubazi vya kuti Jesu Kristo, mwagasimpe mbubonya ibuyo, mwagabede ejiro, mwabede asunu, alimi, mwayo bali onse. Jira gonzega, mwarumi na mwanagasi, usinizia gonse, igusolega, kupa gonja kujitila ilesa mulimu. Agu, kupa penganya, mwinzira ilubide. Abunani kwa kasimpe, wamu ya usala, alimbabo, pere, ujuko penganya, kuimpana, ibuga nze, igualeza. Ubukaro, unyonganya jintu yonse. Na, mula shoma kuti obo mbini. Amambe, amen. Paswa, ujibala. Unyonganya jintu yonse. Kuinda, utabora munzira. Yala mambwa aleza, ya kujijita. Atugombe. Oh, mbungano. Oguno kujisi yonse. Swirida kumulanda uwago mbombe. Jifumo jino. Samu yojita. Amulange ogo nkomuka bete, miyaga mishonto ya inda jindi, ni yatari lutanzi, inu amulange ogo. Kuliko sianisha, mbogo lia yorwe, alinchijo, mamilioni ama bilioni, manji ama dola, mwagunkila mugati, igatubunga. Mwabona, negu mabobo, bajiri gule uchwi ilialeza. Mayage atubunga, tairinzira ilialeza, igo pa muu ya wagwe, ulari igo panya, moonya mchwi ya gwe, igulibamba, Ikubali pona, ili kutina wakasarwa, ikusokumatari gilo, anjiga, iwe ya kujui elio, ijuili onse, yobora mponya atala, liajui. Mbole selo ya muntun si, taligabi, aselo ya muntun si, yomwe, aselo litobela, ya mubwa, aselo litobela, ya gazi, ayoba maselo, a muntun si. Periele likuba selo, ya kusanguna, ya kutarisa, sambo mbubo, amambe amen, ikutina liselo, ya jui, Utarisia, ambi maselu, aji, aga sawa, igubamba, imubiri, uzulide. Mutabi bana, muli andolusutu, pere, amubeba pati, muya, amurubeta. Amulibe tegele nobeni, nanda muambira iwini, nape, amulibe kitegele, nandichu ilialeza, nape, amulibe tegele, na, ndewora, njotu ganana, nape, amulibe tegele, na, ezintu. Ziaga shomeze kwa. Ino sena ziasimpigizi kwa. Pinda kusintu ezio iguti. Tagwe mtunsi. Wagaligo. Munyiga ugonja. Ujijita. Pere. Jaba jizi jwelogo. Mane. Kwa jiregela. Iguru aguinda. Ponya atalariesu. Lindira. Ombungano. Lindira. Iguti na kuli umwe. Omono. Jifumojino. Oye utazi Jesu Kristo. Utangwisi. Uramigwa jifumojino. Divisi yako zionse. Yamani nina. Mwuli utitagwe. Noga visizi. Kabela uyanda iguwa munzila eo. Kambo kwa heya busu babu mwi. Ambweni sunu. Ambweni mamete osanwe atobela. Ere busu babu mwi. Oyomoyo. Uyoima. Ere ejo. Jamu gati. Jiri mugati. Jogwe za iguru. Iguwa jo. Uyoima mugusio. Walisa. Ugu betegwa. Wendela na. Ajejo. Chojita. Amurumbe o yifumojimu. Wendela na. Amurumbe o yifumojimu. Mwabwene. Kutari. Tenderindime. Nde yamba wito obyo, mbulibyo, microphone, taigonji iwamba intu jita, ndamba ura, mbulingyo, alimi nsegonji iwamba intu, jiri jonsi jitaresa, wali iwamba ura, linda, mbulinchijo, peri mwabona lesa, wajisimpigizia iwa wini, uyandaguwa muna Kristo wini. Lino, tatu jesu ibu sena, waruito, wakujipairo, pele, ponya au, atafle, pokede, usena bulizude, agwata, windiri laguzwa, inda gunza, mwita ujipairo, tawejipairo au. Yagu mitila, peleji pailo, jiri, moyo wago. Sato wole yagwe mpa ogo, uchonto, igwamba kuti, Yesu Kristo mwawini, igwenda, konya, monsi, sunu, awita, mubili wawe, onse, ulindwe, umubika, mumoyo wago. ikuti natamo omo sa inga wanyamona ijanza yako mwenye tondezo kwa lingwe iwamba mwami wandisuzia wandisuzia achwe iliago wabusi wago kutegwa ndigonje wupone nanduwe kwenye ndi mito yonse nuigo teme meso onse na jalite ikulandu kajisi nyamona ijanza yako inkamu ili bonya yeyo ikulale ayalo eno ndiyo tulamu pairo wangu kambo iganu ogo kukonse kwekonzi ya kujita tandikonzi kwezuzia leza mulongeze tandikonzi kwezuzia leza mulongeze anyebo leza inga waizuzia leza mulongeze manza ainka mchuru ikuno munkamu ili bonya kwonse kwonse kwezuzia kondizuzia omwami kondizuzia ero rino ndamanisya ndakurumba mujisi ndakurumba mukaisu leza kulongezi ndamanisya leza kulongezi mujisi uyandwa ebo wamana leya eno ndajata ikusinisya kumwe ikusoleka kuba ndiyanda kunyamona janza ilyangu andinywe omwami tandilekere kwima nje ndakusumanana mwami tandilekere kwima achinthu chomwe kundilekera akusumanana ikwenda mwami mane ndikamanisye zinthu zyonse njoka ndisalira kuchita ndakuthalanganya mulo ndakuthalanganya choyitholera ndakuthalanganya kukazikwa ombojere ijeumu chiyingano ndiyo yeya chiyingano toka yomwite abobo ndiyo yomuna eji chiyingano yakasala zikwa ikusikira lufu lukandangulule awo ikunka kumunzi kuyosama mushini poli mushini wangu sena jesu ayumuna chiyingano alike ilyo nyika yonse yende chabuyo pepe hojiri chiyingano yabana bakwe bonse hojiri chiyingano changu oyandwaleza ichwi lyachithuka talikonzi kuchokera buyo lyochana busena iwalyo amwe ikuti namboto ichangidwe kale iyo lichilayila kusikila ikakomena elyo takukwe uyosompola ikuswa muchanzali ako bonse tata mbaka ndipa payobola kuli ndime takwe munthu wokonzera kubasompola ikuswa muchanzali angu tata wangu wakapapha kuli ndime ngakuthanaka intharisiyo ya nyika ndiye ndi makanze onse na akasakwa mulipopo jesu wakaphikwa imbungano yakwe na bwinga wakwe ilukwathano lwa lweno ilwa nyika uthukungwe othu wakapola akuzofukwa munyika wakamununa wakamululamika thakwe na akachichitha usina buthanzi wakachegedwe muli mchijo mofu ino mbuli lwimbo mboluwamba ndakaliswekete chinde chimwe elyo lino ndajanwa ndakali mulautikeya chinde chimwe mofu pera lino ndabona alimwe ndusyalo lwakaisca moyo wangu ikuyowa lwakali lusyalo wangulula buyofu iwangu moja kali jiyandisi lusyalo olo ni lwakaliponya iwola neikasangu na kushoma iyo mansi aleza akawita abunthu bwangu ndakali kufukwa nyota leza achiphayiro eji nini ya moyo onse uliko awa akusunguluka ijesi akube ikuti nayenda aswa kunsi yachiphayiro chaleza akhomoke chifumocho athala ambongano yako akuyithilayira mwami khambo jindi yabube jirafwi ikumana weipha bumi nenda abumi kuthekwa ikunje kulala mubusyu bwa mwana kuteti ibizibwe ibuthala bwako buphati tata ndabakombera pere ijikuba jerede ikuyuma abobo sekonzi ikuchikombera abobo jirifukide pere ndikombera witi mwami oyo uli mukubambwa ikuba mubiri wa Kristo weyipha mwami ikuthekwa nenda mabothu mapya aleza ayobamba imasaya anjo ika sambide kumisozi ya luthango akunkwisya ikusikira imunchini uthebula ukabole uzoyithola kumunzi mmuzina lya jesu nachithuula chonse ulendwe mwami yajanwa chichako amen. Amen. Abobo tata aleza twakulumba ilyo tata twakombera mujisi yesu muneni muberesi okunu khambo ngabukosi bwakwe ndili mukuyeya chindi elyo nindagenda mukusi kwakwe ubo muya mbuwakamuita akupha mulumbe nguwenya oyo angelo wa mwami mbuwakapha kumulonga buzuba obwe mbuli johane mbabatisi mbuwakathumwa kusololera kubola ikuthanzi kwa mwami jesu wathumwa kusololera kwapiri mochibona kubambwa muchibela chakwiti leza twakulumba kuzinthu zyonse nzokachitha miyoyo yesu yazula kuyindilira kukanana ndiliswide maningi mwami tandizibuyo mbwenga ndamba chilichonse chimbi pere walumbwa atata alubo uli zionse nzoga tujetira iwinda musina lya Yesu Kristo. Nda muyanda atumwimbile buyo lino amuyeye mpali ano kambo wakasanguna kundianda abula lufutuko irwangu haji samu jagari fari sena jimubamba kuli mkwa kuli jasiarogo kuli jasiarogo zionsi jesu kumunwa kuli bambira vyo kumuya mwabona chatirila kujanza lialeza litajinchi chatirila kujanza lialeza litajinchi Boyaga kulangi sikwago asintu zitamani jatirira kujanzali aliza lita jinchi temu zivu hubi obu wanyiga iwabuyo obu buyabala jagufambani Boyaga bulangi sibago azintu zitamani taweka bungwe lino jatira kuchanza yalesa litajinchi jatira kuchanza yalesa litajinchi jatira kuchanza yalesa Lita jinchi. Koyaga bulangi sibago. Azintu. Zitamani. Jatirira. Kujanza. Lialeza. Lita jinchi. Mbanga ya basola kujitabobo. Nyamula janza liago. Linutambigizi ya mponya atafure. Mwavika janza iliago, mujanza ya umwe ombi. Mburi obu, nancho umwe inga makala, eujiriga botu, na kufungwa nancho umwe anda kujita. Amusiriga botu, aturimbe nancho umwe lino, eji, dimine anketani, Yesu yaru yandiso waleza, ita dunsugi. Kujadili ila manza, aumi aumi nkambo, tushoma mulireza. Tula, kumana umwe aumi nkambo, tuliwa punyina, abajisi, muya ngwenya, paunfima, itulialeza litamani. Gali kede, mumio Yesu, gali tondeze kwa. Jindi, wendo Yesu, wagumana. Iutina kulileza, kwa gali kushomega. Munzu Yesu mubotu, ubarama, mbubulemu. Buntu Yesu baba gwempa buyo ubona Jatirira kujanza lialesa litajinchi Jatirira kujanza lialesa litajinchi Boyaga bulangi sibago asintu zitamani Jatirira kujanza lialeza litajinchi Muyo wa mwami Jatirira kulireza Wawika vya mizezo iyago alingwe Wabona Oingwa mchobo kwa miswanga Itwerele igwamba Mujindi jijiza Janza litajinchi Koyaga bulangi sibago Azintu zita Ichwi incheji nchuyo Iligo itamani Jatirira Kujanza Yalesa Litajinchi temu si obu wasimpo wabuyo riyo iwanyike o wabuya bala ya kufambani langa ulimbo wasunu ejo nchoru wajita kuyanda ula iku janaru wono iwago choru tarugalo bipe yatirira janza lialeza lita jinchi yatirira janza lialeza lita jinchi koyaga pulangisi ibago azintu zitamani yatirira janza lialeza Lita jinchi. Mbotu gulumba mwami, mbuli mbotu kede, mjendi jisete geni. Jitandila guba mbuli dirwe. Kambo tulanganya iguzikwa iwanyika. Ili mugufuka ajagu manini. Mbungano. Ili mugufuka ajagu manini.
Oh God. Gather your wheat quickly, Father. Come quickly, Lord Jesus.
Oh Reza, munganya witu wago jagufuka mbana. Tata. Bola ya kufuka mbana. Mwami Jesu. Legera bantu bago tata. Igule tagu sinitia. Agusagana. Umyo ya bantu. Agubego titu swe. Kuzisiano ezio. Jebega. Inyanyamuna igabotu. Yabuyo. Ukarigira. Ansi. Mubu hubi usagene. Igwabuji igwareza. Kwejipa mwami. Bamba mioyo Yesu. Usitilizi kwa. Ruyandisho. Arusinisio. Olelega bantu bago gonsi. Tata. Mwurimba tusia busana obu, atuende musina, ya mwami Jesu, ugandana, jejo zisinizije, ejo jabwini, ejo jiruleme, agubeguti, tuelebe, ejo jirubite, mwami. Jindi mtu atali agubecha, ulindiswe, atuga mfutachile, ya kufambana, ufutachila igutana gonsi, igubi igwatombe, azintu zianyiga, agufutatabu yo, akwenda guswa. Kutu kwasha, leza oyandwa, kutu bumba, kutu panga, kutu mwaya, akutu panga iwa, jinkozia. Jaba na barombe abasimbi, ibareza, kutegwa, tugalile mege abubotu, wamuya usalala. Twalitu ula gulindwe, manza Esu, bali aumwi, musinaria Jesu Kristo. Amen. Ati migele. Mwesu Nolan.